Let us just remain standing.
Sibesile kuJesu imilekulo bobusuku umzuzwana futhi yazikhothamisa amakhanda ethu emkhulekweni phambi kwenkosi yethu. Ngiyamangala kulobo busuku sisakhothamisa amakhanda ethu manje uma sina noma yiziphi izicelo singakaphendulwa futhi nifuna inkosi iziphendule kulobo busuku. Phakamisa isandla sakho uma ubungathanda asikhuleke.
Our Holy Father, we are approaching thee tonight.
Baba wethu engcwele sisondela kuwe kulobu busuku egameni lendodana yakho inkosi uJesu Kristu. Siza ngesimemo sakhe esihlalweni sobukhosi sikhulu saphakade somusa kaNkulunkulu. Futhi siyakhuleka Baba ukuthi uzosipha izicelo esizicelayo. Manje Baba yilowo nalowo wenza isicelo sakhe saziyo ngendlela yabo kuwe. Futhi ngizokwazisa esami kuwe Nkulunkulu ukuthi uzophendula isicelo sabo ngasinye leso ngesami, futhi ngibeka umkhuleko wami nowabo phezu komhlatshelo lapho umhlatshelo wethu lele lapho. Futhi egameni likaJesu Kristu uphendula kulobu busuku Nkosi, siphe konke ukwaneliseka kokukholwa ukuthi siyakwamukela esikucelayo. Sindisa abalahlekileyo, banikeze intokozo labo abangabahambi belindele ukufika kwenkosi. Phulukisa abagulayo nabahluphekile, thola inkazimulo nodumo egameni lakho. Manje ngomkhuleko wethu nokufundwa kwezwi nathi uqobo sinikela kuwe, sisezandleni zakho, sisebenzise ngokubona kwakho kufanele. Baba, siyazi ukuthi baningi abantu abangeke balifunde iBhayibheli, kodwa wenze ibandla lakho izincwadi ezilotshiwe, izwi likaNkulunkulu libonakalisiwe. Futhi abantu bangabuka izimpilo futhi babone ukuthi izwi likaNkulunkulu liyini, ngoba impilo yomKristu izwakalisa izwi. Kodwa-ke sifanele sibe hlobuluni lwamaKristu Nkosi, na sisize sibe ngamaKristu eBhayibheli ukuze imisebenzi nokuphila kukaJesu Kristu kungaziwa ngathi. Egameni lakhe siyakucela, amen. Ningahlala phansi. Yeka inhlanhla nje yokuba nalobu busuku obuthathu nani bantu. Ngifuna ukubonga kuqala mfowethu Eddie ngokungimema ngapha nangokuthola laba abanye abazalwane abakahle lapha ukuba beze bazosiza. Abaculi kanye nodade odlala upiano nomfowethu nodade abaculile. Ucabange ukuthi angikuzwanga, kodwa angikuzwile. Bengizihlalele nje khona lapho emotweni emva kokuba ngishayelile ngenyuka futhi ngezwa ukucula kubangani abangamandiya abebesiculela kanye nomfo osemusha uculele lesi sipesheli. Futhi ngifuna ukuthola itape yalokho ukuba ngizisebenzisele mina uqobo. Ngifuna lokho, futhi nginamatape abantu emhlabeni jikelele abaculayo. Futhi ngifuna ukuthola abangani bami abangamandiya etapini ekuculeni. Siyanibonga ngamunye nangomnumzane othenphekile osivumele kuba sibe naleli hall elikhulu, futhi thina sizibonga kakhulu. Futhi ngiyathemba ukuthi lokho kuzokwenza ubusuku obuthathu bekuyindlela nje efana nokwethula ukujwayelana nani. Futhi ngiyathemba kubuya ngolunye usuku uma inkosi ithanda, futhi nifuna ngibuye ukuze sihlale isikhathi eside. Ngibe nenhlanhla kule ntambama yokugibela ngehlele esabelweni sakho ezansi emfuleni. Ngiqagele basibiza ngokuthi indawo yokungena encane inhlonhlo, phansi lapho kwakukhona khona Izabelo kanye nomfowethu umzalwane ongumKristu esikebheni sakhe. Sadoba sabuya, ngakwazi ukubona abanye babazalwane phandle echibini noma olwandle ezikebheni zabo bedoba. Futhi ngakucabanga ngenkathi ngiphandle lapho, ngifisa sengathi ngabe benginesikhathi kulobu busuku sokushumayela intshumayelo. Nkosi, sishikashikeke ubusuku bonke, asibambanga lutho, kodwa noma kunjalo ngezwi lakho sizokwehlisa inetha. Siyiphonse ngakwelinye icala lomkhumbi, kodwa ngikhuluma nalo mfowethu ongumdiya qobo lwakhe, futhi ukholwa ukuthi kungaba kuhle mhlawumbe lapho ngibuya ukwehla nje ezabelweni, futhi ngihlale ezansi lapho isikhashana ezindaweni ngezindawo phakathi kwabantu futhi futhi ngikhulume nabo futhi ngikhuleke kanye nabo lapho wena ngokuqiniso ukwenza umhlangano okungesikho ubulungiswa bokuthi kufanele ukwenze ngendlela esenza ngayo lapha vele ugijima ungene bese uyabuka futhi umangale futhi kuhambile niyabo futhi ngahlala phansi futhi ngachaza namhlanje kulo mfowethu ngomdiya futhi sengivele ngilikhohliwe igama lakhe belingubani lakhe umfowethu Jones uRobert Johnson angase akwazi ukukhuluma nani futhi anitshele okwengeziwe ngakho sahlala phezulu etekisini futhi ngenkathi ngisamchazela khona ngathi mfowethu Robert into ethile esasizoyicela futhi wayengitshela ukuthi inkosi yayiwuphendule kanjalo umkhuleko futhi yamnika umfana wakhe omncane kanjalo njalo ukuthi umkakhe wayewele kanjani kumoya kaNkulunkulu futhi ekhuluma ngezilimi futhi ekhuluma ngolwimi lwakhe yena wesifazane kanye naye wesilisa besizwe esihlukile nokuthi kanjani ukuthi uNkulunkulu wayebabusa sisile nakho konke futhi kona ke ngathi manje sizocela inkosi ukuthize futhi ngathi manje ke kulokhu futhi Robert kona ke uzokwazi ukutshela abantu futhi ngenkathi siyibuza inkosi nansi yehla ngqo futhi yakwembula futhi ngaleso sikhathi esikebhe savele sazamazama yonke indawo ngase ngithi ubucabanga ukuthi sishaye ukhode na futhi wangibuka ngathi qabo lokho bekunguye esazisa niyabo futhi sabuka yonke indawo ngemuva ngokungekho zingodwe noma lutho olulele lapho ukuba lushaywe kwakuphandle ngo olwandle ngakho niyabo sebekhulekile kwaze ngiyazangiswa indawo lapho ababebuthene ndawonye kuyo niyabo futhi uyohlala ekukhumbula kanjalo nami ngizohlala njalo ubukhona benkosi kuyilapho bonke abanye babenabile kwingaphezulu bethatha isihlwathu ngakho saba nenhlanganyelo ethile ndawonye futhi ngethemba ukuthi ngiphinde ngibuye futhi anini ingazi impela futhi ninelongela lokusola kancane kuphela ngiyabonga ukuthi aninjalo mhlawumbe abanye bazokwenza kodwa ngicabangela ukuthi mhlawumbe ngiyengabheka phambili endleleni yokuthi ngiyobona inkosi yenza into ethize evelele kakhulu obekuzobangela bonke abanye ezansi phakathi lapho ukuba babone ukuthi kwakwenzekini futhi ngakho ngiyethemba futhi ngatshela ukuthi kukhona okwenzekile phakathi nomhlangano futhi ngatshela umfoti Robert ukuthi atshelwe ini umzali womuntu futhi kanjalo ngokuthi ungaqhubeka kanjani uma uSathane efanele azame ukubuya ngakho manje futhi ngifuna ukubonga abantu abamhlophe ngokubambisana kwenu kuhle ningena lapha ukuba nabazalwane benu abangamandiya nalabo futhi nimi ndawonye nokusiza ekukuxhaseni nibeke amahlombe enu enu ngemuva kwesondo njengoba sikubiza kanjalo futhi niphushe ngamandla enu onke futhi uNkulunkulu unihloniphile nani ngoba baningi abakamoya izikhathi eziningi umoya kaNkulunkulu uyaphuma waphuma wadabula ngqo umhlangano lapho futhi wabamba labo futhi wabakhulukisa futhi futhi ngifuna kunibonga kuhle kakhulu kini uNkulunkulu alibusise njalo futhi manje noma kusase busuku siseVictoria ngicabanga ukuthi bakumemezele lapho okukhona lapho umhlangano uzoba khona uma abanye benu benabangane phakathi lapho ngani nibashayela ucingo lowo ogulayo singajabula ukwehla manje engingathanda ukukwenza uma ngibuya bekungaba nje ukuthatha isikhathi eside niyabo futhi ngingazami ukuhlala isikhathi eside kakhulu ebusuku kodwa nje mhlawumbe khona ke nibe ne inkonzo yasekuseni yokufundisa nokusho lokho isitsha esizokwenza futhi makuthi labo isitsha sixoshwe kubo bese ke siyabuya siyathola lapho umoya ongcolile usuphumile kumuntu uhamba ezindaweni ezomile bese uphinde ubuye nabanye odevel abesikhombisa futhi abantu abaningi bacabanga ukuthi ngezinye izikhathi ngenxa yokuthi bagula lokho kuyisibonakaliso awu ake sithathe isibonelo umzuzwana nje wokufundisa ngoba kuyashisa lapha futhi ngiyazi kubi kodwa manje ngokwesibonelo njengokuthi ake ngibone ukuthi sita kulungile ake sithathe isibonelo ithumba manje yini mbana yini umdlavuza na kuphindaphindeka kwamangqamuzana avela engqamuzeni elincane lihlubukile manje wenziwa ngengqamuzana elilodwa elincane nawe manje ngomshado ongcwele unyoko noyihle babane sandla ngawe uza emhlabeni okokuqala imbewu eve noma ngempela iqanda livela kwesifazane futhi imbewana ivela kuwesilisa. Manje isikhukukazi singazalela iqanda noma inyoni ingalizalela iqanda futhi ingabi ngisho inyoni yesilisa kodwa alisoze lachanyiselwa alivundile niyabo lifanele libe nomlingane ukuze livunde manje futhi ngakho ingaleso sizathu ukuthi odabeni luka Kristu ba abanye abantu bathi wayengumJuda sithanda ukukholwa ukuthi wayengumdiya abanye bafuna ukukholwa ukuthi wayengumAnglo-Saxon abanye bathi wayengowezizwe wayengesuye nokukodwa wayengunkulunkulu wayengeyena umJuda noma owezizwe niyabo ingqamuzana legazi livele ebulilini bowesilisa futhi kulolu daba umoya ongcwele wasibekela intombi futhi wadala lelo ngqamuzana legazi ukungukuthi unkulunkulu akasuye umJuda noma owezizwe futhi wayeyigazi likankulunkulu ubaba wakhe niyabo ngakho-ke sonke sizalwa ngesifiso socansi negazi eligiji liyigazi lesono ngokuphendukezelwa kwendlela yokuletha abantwana emhlabeni unkulunkulu wakhuluma nje u-Adamu waphuma futhi ngakho wesifazane wayengekho endalweni yasekuqaleni ungumkhiqizo ovela kwesilisa wathatha uhlangothini lwakhe ubambo futhi yena u-Adamu uwemoyeni wayeyikho kokubili owesilisa nowesifazane kokubili kowesifazane nokowesilisa emoyeni futhi unkulunkulu wehlukanisa okowesilisa kokowesifazane wasefaka okowesifazane kowesifazane nokowesilisa kowesilisa futhi niyabo kokubili umzimba nomoya bamunye ingaleso sizathu ngenkathi uSara ehleka ingelozi wathi wayengeke abe kanjalo unkulunkulu wayezobulala lowo wesifazane khona lapho kodwa akakwazanga kumlimaza ngoba uyingxenye ka-Abrahama wayezozwisa u-Abrahama ubuhlungu ukuba wayethathe uSara ingaleso sizathu izono zethu namhlanje besiyolahlwa sonke kodwa uNkulunkulu angeke asithathe ngoba uyakwenza uzwisa ubuhlungu uKristu siyingxenye yakhe singumlobokazi aniboni na ngakho nakho lakukhona ngakho umusa usibambe emaphutheni ethu size sibone kangcono ngiyabonga kakhulu ngalokho manje lelo ngqamuzana legazi lokho ngokuthi liyeza manje siyazi ukuthi sivelaphi manje uma bengingathatha indoda lapha futhi ngiyithathe ingqamuzana ngengqamuzana futhi ngiyidilize beliyobuya ezigidi zamangqamuzana abuyele engqamuzaneni elilodwa elincane esibelethweni sikanina futhi lelo ngqamuzana liqala kuphindaphindeka futhi yonke imbewu iveza uhlobo lwayo inja ngenja inyoni ngenyoni umuntu ngumuntu nokunye nokunye futhi kwaveza umuntu waqala ukukhula ekhula akha amangqamuzana aze afike endaweni ethile bese ke eyama futhi usekhulile ngokugcwele manje siyazi ukuthi umzimba wakho uvelaphi kodwa kuwe sithi kukhona umdlavuza noma ithumba noma ungwengwezi lamehlo noma isikhwama esinobomvu savelaphi na niyabo ivelaphi leyo nto na niyabo into yokuqala udevela ngeke adale yingakho udevele ngeke aphulukise munye kuphela umdali lowo ngunkulunkulu kodwa ingqamuzana elihlubukayo lilimele njengasebeleni losifazane ngesinye isikhathi kufika umdlavuza oyimbali kungenxa yengane noma ukulimala ebeleni lakhe ngalokho kulimala okuncane ingqamuzana liyahlephuka futhi okunye ukuphila kungene kuleyo ndlu yengqamuzana lapho ingqamuzana lilimele impilo yomdlavuza ingena kulokho futhi iqala ukuphindaphinda amangqamuzana manje niyabo nanku umdlavuza noma ithumba okukhudlwana amangqamuzana muzana aphinda aphindekayo kwenzele na kubunca umgodi wakho wegazi kukubulala kukufaka ushevu ekugcineni kuzokuthola udokotela abanye bangakwazi angakwazi ukuhlinza uma ekubamba ezigabeni sangasekuqaleni futhi athathe asike yonke into ekuzungezile kodwa uma ucezulu lodwa luncane lusele kuzokhula kuqhubeke ngqongo kufana nje manje asibhekene ekuphulukiseni ngokankulunkulu ngaleso simila sibhekene nokuphila okukuleso simila manje sibonelo uma ubungumdlavuza emhlabeni angibhekani nomzimba wakho kuphela ngiyobhekana nomoya uma ngingakhipha lowo moya kulowo mzimba uzobuyela otshilini ngokuzenzekelayo awu uma ungakwazi ukukhipha ukuphila emdlavuzeni kuzothatha imvelo izozina manje bhekisisane lapho umdlavuza ufa noma isimila manje kwenzekani na ime njengongwengwezi phezu kweso luyashwabana noma yini efayo iyashwabana siyakwazi lokho buza umngcwabi wakho mbuke ekhipha isolo kufakelwa amazinyo okufakelwa azoshwabana manje njengani bazalane lapha zingela ubulala inyamazane idiye kulobu busuku uyoyiletha ekhaya uyibeke esikalini uhambe utshele bonke abanye leyo nyamazane idiye yayisinda amapound angamashumi amathathu ngo qaphela ekuseni izoba ngamapawundi amaningi isilula iyashobana kodwa iyeke nje ilale lapho izinsuku ezimbalwa bese ke uyibuyisele esikalini izoba nkulu kunalokho eyayikho kokuqala kungani na amanqamuzana ayavuvukala ayabola kunjalo aqala ukubola Awu, into efanayo leyo yenziwa yithumba abantu kuqala bathole ukukhululeka bathi wewu he ngizizwa ngingcono he ngikulungile ngiyabona makabonge uNkulunkulu ngiyabona cishe emahoreni angamashumi ayisikhombisa nambili kwenzekani na lokho kuyaqala ukuba ukubola kuqala kungena umzimba womuntu ikhala liwela phakathi niyabo kuqala ukubola awu lelo thumba lenza into efanayo ngaphakathi kuwe futhi lapho lenza liqala ukuvuvuka khona ke wena wothi ngilahlekelwe ukuphulukisa kwami ngilahlekelwe ukuphulukisa kwami ukuthi ungakholwa kwakho kubuyisela leyonto ngqo futhi niyabo njengoba ukukholwa kwakubulala ungakholwa uyakuvusa futhi lapho umoya ongcolileyo sephumile uyahamba ezindaweni ezomile ufune ukuphumula bese ke ubuya futhi neminye imimoya eyisikhombisa niyabo manje uma indoda enhle yendlu ingekho lapho ukulwisa lokho kukholwa lapho ubuya ngikhathala ukuthi ngizizwa kangakanani kuthiwani ngakho ngiyazi ukuthi ngiphulukisiwe lokho kumvalela ngaphandle manje ungahle ugule ngempela ngoba ngani na kufana nokutheleleka emzimbeni wakho isimila siyafa bese ke siyabola inhliziyo njalo lapho eshaya iyadlula futhi ihlanze igazi siyakwazi lokho igazi liyasicosha lesi sifo esithelelanayo ngoba unomkhuhlane nokugula futhi ubamubi kakhulu kunalokho obuyigo futhi abantu bacabanga ukuthi balahlekelwe ukuphulukiswa kwabo kuyilapho empeleni lokho kuhupha ukuthi banakho manje kuningi nje kakhulu okuhambisana nalokho anginaso isikhathi sokuchaza niyabo kodwa khumbula nje ngenkathi wena manje isizathu sokuthi ngingajaji isikhathi sokukuchaza manje ingoba uma ukukholwa ngempela ukukho lutho luzomandleleni yakho uzoba nakho noma kanjani niyabo bese kuthi ke futhi umoya ongcwele umemezela ukuthile okufanele kwenziwe qaphela uzokusho kokuyikho manje ake ulinde umzuzu uzosho ukuthi kuzoba yini niyabo ungagijimi ngokushesha kakhulu linda manje ke uma ukwenza uyaze ukukhulumela lokho bekuyimi ngikhuluma ngesiphiwo lokho okunye ngisho kanje inkosi lokho akushoyo kholo ngenhliziyo yakho yonke
character always
manje umlingiswa njalo wena nonke ninabantu be Church of God philani kahle philani ngokufanele abantu babhekisisa indlela eniphila ngayo futhi uma kukhona noma yini eyisithiyo ebuKristiwini namuhla indlela abazibiza ngamaKristu abaphila ngayo ungathembeki ungahleniphi futhi ukuphila nganoma iyiphi indlela
We are Christians.
Ungakwenzi lokho singamaKristu ukukhona ubuka impilo yakho kungokuyikho tembeka yazisa wonke umuntu ngakuthi okuphathelana nawe kube ngobulungiswa futhi kuqonde twi futhi ungathathi lutho akusikho kwakho ungasho lutho ngaphandle kwalokho okuyiqiniso futhi ungahlala ukhuluma iqiniso ngaso sonke isikhathi futhi uNkulunkulu uzolihlenipha iqiniso futhi ngaso sonke isikhathi yenze kulungile phatha wonke umuntu ngokufanele uma bengakuphathi ngokufanele baphathe ngokufanele noma kanjani niyabo uJesu wasiphatha ngokufanele ngenkathi singamphathanga ngokufanele nomoya wakhe kithi indaba encane ehlezi kahle nje ezanze ningizimu babevame ukuthi ayiseze igqila nina abantu baseCanada nafunda ngakho ubugqila iningizimu ngani babevame ukuhamba bezulazula bebathenga njengezimoto esezikeza setshenziswa enkambini babe nephepha lokudayisa bedayisa izidalwa ezingabantu angikaze ngikhole ukuthi noma imuphi umuntu wayezoba isigqila uNkulunkulu wenza umuntu futhi umuntu wenza isigqila akekho ufanele abe isigqila ngaphansi komunye singabazalwane siphuma esihlahleni sisodwa esikhulu somndeni uAdam noEva ensimini yaseEdeni manje ngokomoya sizalwa nguNkulunkulu lokho kushintsha isimilo sethu kodwa nje lezi zigqila zalethwa ngapha zivele eAfrika ngamabhunu futhi zalethwa eziqhingini ezingaphandle kweFlorida futhi zangeniswa zashushumbiswa zangena futhi zathengiswa njengezigqila futhi oku kuyadabukisa indlela ezaphathwa ngayo futhi zazidabukile zazinga sophinde zibuyele ekhaya babethatha indoda enkulu kakhulu enamandla mhlawumbe nonkosikazi nabantwana abancane futhi wayesuswa kulowo nkosikazi futhi amthengise futhi amzalanise njengezinkomo kowesifazane omkhulu ukuletha izigqili ezinkulu ukuze zikwazi ukudonsa umthwalo omkhulu nokunye nokunye wo njengezilwane nje futhi kwakungalungile kwakungalungile akukho sikhathi esasilungile asikazi sibe khona futhi asisoze saba ngesifanele futhi ngakho ke kwenzeni lokho abantu bedabukile futhi babebabhaxabula babenze basebenze ngoba babengafuni ukusebenza babekude nekhaya babengeke baphinde bababone bathandekayo babo mhlawumbe abantwana babo uyise noma unina futhi ngakho yedwa babehamba-hamba abathenga bathengisela abanye babehamba-hamba futhi bathenge lezi zigqila futhi baphinde bazidayise njengoba wenza ezimotweni noma ukuthize ngesinye isikhathi beza eplazini lokulima othenga athengisela abanye futhi wathi zingaki izigqilo nazo laphana wathi cishe ikhulu namashumi amahlanu wathi ngingathanda ukuzibheka futhi waqaphela futhi kwakuzodingeka babhaxabula ezinye futhi bazenze zihambe kodwa kwakukhona insizo yodwa lapho babengadingeki ukuthi bayibhaxabule umfowethu amahlombe ayo ayehlehlile nesilevu sayo siphezulu siqonde ngo hoye isigqila esihluke kanjepho futhi othenga athengisela abange wathi ngifuna ukuthenga leso sigqila kodwa umnikazi wathi asidayisi ngani wathi ngabe singubasi phezu kwazo zonke ezinye izigqila na wathi kabo asisiye ubazi siyizigqila nje wathi mhlawumbe usandla kangcono kunokuba wenza kwezinye wathi qabo sidla phandle emkhunjini nazo zonke ezinye izigqila wathi awu yini ezenza sehluke kangaka kwezinye na futhi umnikazi wathi uyazi ngake ngazibuza lokho mina uqobo ngaze ngathola ngolunye usuku ukuthi ngale zwini lendabuko uyise uyinkosi yesizwe induna inkosi yesizwe futhi wathi nakuba singowezizwe sikude nekhaya sisazazi ukuthi siyindodana yenkosi futhi siziphatha njengayo yeka isifundo kimi nawe singase sibe phakathi kwezoni nabafokazi bezwe lapha abangakholwa kodwa singamadodana namadodakazi kankulunkulu enkosi unkulunkulu khona-ke siphathe isimilo sethu sibe njengamadodana namadodakazi kankulunkulu siziphathe njengamadodana namadodakazi kankulunkulu futhi kungadingeki ukuba sishayelwe ngapha nangapha futhi senziwe zama ukuphusha ukukholwa yizwi kholwa yizwi amadodana kankulunkulu ayalikholwa yizwi lakhe amadodakazi kankulunkulu ayalikholwa izwi lakhe futhi ngakho-ke sifanele senze isimilo sethu sibe ngamadodana namadodakazi kankulunkulu nomoya ongcwele usibumbe sibe ngamakholwa ngiyabonga kakhulu unkulunkulu anibusise futhi ngethemba ukuthi umoya ongcwele unenzela ukuthile ukuthi anisoze namkhohlwa futhi niyohlala nimthanda futhi uma ngingabuye ukuzonibona futhi unkulunkulu abe nani ngizohlala nani ngaphesheya ngizokhuluma nabangane bami abangamandiya manje ezansi ngakuleyo mizila yezinyamazane engapheli neze enkazimulweni ngizohlangana nani ngalapho ngihambe ngehle ngomzila wezinyamazane ngizohlangana nabo bonke engibathandayo bazobe belapho niyazi lowo ngumkhuleko womndiya ekufeni ngakho ngizohlangana nani emzileni wezinyamazane ngaphezulu ngini bantu abamhlophe phe lowo gcina inyanga ikhanya ukuze sazi ukuthi uhamba kanjani ebumnyameni sengathi angaqondisa indlela yakho yezinyawo futhi siyohlangana kulelozwe elikhazimulayo baba wethu sezulwini manje siyazinikela kuwe sivulele izwi siphe khona baba sihlezi kule ndawo eshisayo kulobu busuku abantu beziphephetha abezi lapha kuzobona ukuthi omunye nomunye ugqoke kanjani beza lapha ngoba bayakuthanda abaningi babo baye balondoloza imali yabo bahlanganisa openi babo futhi beza emhlanganweni sikubonga kanjani baba wethu nkulunkulu babusise uma ngithole umusa emehleni akho nkosi phendula umkhuleko wami ngawo wonke umphefumulo kulo mhlangano siphe khona nkulunkulu futhi labo abathamelile nabathandekayo babo baphe izicelo zabo baba ngiyakhuleka njengenceku yakho ngayo yonke inhliziyo yami egameni lika Jesu. Amen. Ngifisa ukufunda kulobo busuku futhi kancinyana nje ngicabangile ngiza ngikhuphuka bengizokhuluma ngenye indaba futhi ngacabanga awu ngihlezi lapha yaye emotweni ngilindile futhi ngacabanga nakho sekuvele manje cishe imizuzu eyishumi nambili ngaphambi kwehora lesishiyagalolunye ngempela sifanele siphume emizuzwini ngamashumi amathathu nanhlanu. Ngiyabonga kohlelo olumisiwe futhi mina umnandi kakhulu ukukhuluma nani. Angitholi nje indawo yokuyeka, ngivele ngiqhubeke nokukhuluma. Ngakho khulekani, ngizokhuluma ngenye into imizuzu embalwa nje. Khona-ke ngicabanga ukuthi ngizobiza umugqa omkhuleko futhi ngikhulekele wonke umuntu olapha ofuna ukukhulekelwa. Ngikhulekele wonke umuntu ngakho ukuthi uthamele futhi mhlawumbe ukholwa futhi ufuna ukukhulekelwa, ngizokukhulekela. Niyabo futhi ngifuna nikholwe manje. Siyahamba nje sizame kwakha ukukholwa okuncane nje futhi senze okuncinyana kwe okungaphezulu kwesibhangela emhlanganweni futhi lalelisizani ngempela. Futhi manje ngizofunda evangelini likaMathewu ngcwele isahluko seshumi nambili ivesi lamashumi amabili nesithupha nelamashumi amabili nesikhombisa. Indikimba encane ejwayelekile kanye nomlayezo. Angifuni ukuthola abafowethu nodadewethu bangabandiye ezintweni ezine noma ezinhlanu ezahlukene kulesi sikhathi esincane. Kungcono ukuthi ngihlale kulowo mugqa ofanayo. Bavele bakubambe lokho kahle ngokwanele bazokwazi futhi baya kukholwa. Mina uma ngingazi lokho abacabanga ngakho, ngingakusho lokho ngoba ngiyazi ukuthi baya kukholwa. Ngiyazi ukuthi baya kukholwa manje.
And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "Yebo
bafundisi bembonile ehamba phezu kolwandle bashaywa luvalo bethi yisithunzi bakhala ngokwesaba."
But straightway Jesus spake unto
them. Kodwa Jesu masinyane, ngepho Jesu wakhuluma kubo masinyane ethi, "Yemani sibindi, yimina, ningesabi."
Now my subject tonight.
Manje indaba yami kulobo busuku ngokuthi ubufakazi phezu kolwandle njengoba besenza namhlanje emfoti Robert uma ulapha.
Testimony upon the sea.
Bufakazi phezu kolwandle nendikimba yami kulobo busuku ngokuthi yimi ungesabi. Ngakho manje kwangathi iNkosi ingengeze izibusiso zayo ezwini. Ngifuna kukwenza emdlalweni yomncane wasesiteji njengobufakazi. Bangake bathanda bufakazi na? Oye, mfowethu Edi wangitshela wathi uyazi futhi Branham, emva kokuba imihlangano siphelile laphaya, wathi abafowethu bangabandiya wathi bazohlangana bese baqala ukufakaza. Nomhlangano uyoqhubuka phakathi kwabo ngo futhi bayohamba bawele bonke futhi wathi bese ke bethula emva kwesikhashana. Bese ke omunye umuntu uyasukuma futhi uyafakaza bese kuqhubuka umhlangano futhi wathi bavele bahlale lapho inqubo nje uma umoya ulapho bayahlala. Lokho ulwazi lokudabuka kwezinto oluzwakalayo oluhle ngempela, hayi ulwazi lokudabuka kwezinto kodwa umqondo omuhle kuhlala nomoya. Uyazi noma phi lapho umoya kaNkulunkulu unyakazile leyo nsika yomlilo, noma phi lapho yahamba khona. Kodwa-ke abantwana bakwa-Israyeli bahamba nayo futhi ngekathi uma ebandleni likateleka emuva emakhulwini eminyaka edlule uluza wayibona futhi wahamba nayo. Kodwa manje-ke wakha inhlangano ngaphansi kwayo uNkulunkulu, waphuma wasuka ngo ngaphansi kwenhlangano. Kwase kuthi-ke Wesley wayibona eNgilandi futhi wakha ibandla libizwa ngokuthi yibandla likaWesley emva kokufa kwakhe. Yena kanye noWhitefield kanye no-Asbury nalabo bakha inhlangano futhi uNkulunkulu waphuma kuyo ngo neqembu labantu elithiwa yiPentecostali bayibona basho bahamba. Kodwa abakwenzayo benza inhlangano efanayo, bakha inhlangano ngqo ngaphansi kwayo futhi uNkulunkulu vele asuke ngqo nje aphume phansi kwenhlangano elokhu eqhubeka landela umlilo. Manje ngikhulekele ukuthi izibusiso zikaNkulunkulu ezicebile phezu kwakhe. Kumele kuba kwakuthi akube yilesi sikhathi sokudla ilanga laselishona. Kwakukade kube usuku olukhulu nomdobo omkhulu, lawo mahlombe amakhulukazi ayephusha leso sikepe ngasogwini. futhi lapho esusa ingemuva lomkhumbi kungani agibela futhi wahlala phansi eceleni komfo wabo u-Andrea. Manje ngalezo zinsuku babengenaso isikebhe njengoba besinaso namuhla esinenjini kuso esesihamba. Babe nezikwedlo futhi babesibiza ngomkhumbi ngezinye izikhathi babe noseyili phezulu. Futhi uma imimoya yayibunguza babengakwazi ukuntweza futhi baqondise njengoba nina badobinazi. Kepha-ke kuhlale kuyimfihlakalo kimi ukuthi wena ngalowo seyili ungawulawula kanjani umoya. Uhambe ngqo ushaye ebusweni umoya nomoya ukuqhubekisele phambili phambi kwawo. Indlela nje ohlela ngayo oseli bakho leyo ndlela yokukholwa futhi uma wazi nje ukuthi ungakwenza kanjani oseli bakho bokukholwa uzungeze kuyokwenzela ukuthize kona ngobusweni bobunzima ukuhambisa udlule kukho ngo uma nje wazi manje ninamatilosi phandle lapha niyazi ukuthi ngikhuluma ngani. Qaphelani, wayesethatha isigwedlo sakhe benezigwedlo ezinkulu ezinde futhi bagwedla umkhumbi wabo futhi babehlala phansi futhi bagwedla izikhathi ezimbalwa bese bevayizela emuva osebeni ni kubantu osebeni babesanda kuba nomhlangano omuhle nje ngaleyo ntambama. Oh, kwakukhona umhlangano omangelisayo kakhulu, izinto ezinkulu zazenziwe nabantu babejabule kakhulu. Baze bama osebeni bempongoloza, nihambe kahle, buyani niphinde nisibone futhi. Ungakwenzi ngenkathi nomhlangano omuhle kanjalo mfowethu, awuzondi ukushiyana njengoba nje ngiyakuzonda ukucabanga ukuthi lobu ubusuku bethu bokugcina lapha isikhashana. Ngiyakuzonda kuhamba ngifisa sengathi ngabe besinamaviki amabili noma amathathu ukuhlala lapha. Kuthi futhi kwathi lapho behamba bazizwa ngendlela efanayo ngalabo bazalwane futhi babevayizelisa, nihambe kahle nimbuyise, buyani futhi nihlale nathi futhi sifuna ukubona ngapha. Futhi babewela ulwandle. Oh, kwakuthule ngempela futhi kubushelelezi nezigwedlo zicwiliswa emanzini ukuwumculo ezindlebeni zomshayeli wesikebhe ukuze lezo zigwedlo zicwiliswa emanzini. Futhi babeva yizelisa nisale kahle futhi badonze izikhathi zimbala futhi bese bevayizelisa nisale kahle futhi njengoba umkhumbi omncane uqhubeka nelanga laliya ngokwehla ngaso sonke isikhathi ngemva kwesikhashana abantu ogwini labaya ngokuncipha ngokuncipha futhi umkhumbi omncane uya ngokuncipha kubo. Emva kwesikhashana babengasababoni bevayizelisa futhi bengabezwa bememeza nihambe kahle kubo futhi bathi zifanele zisheshe futhi ngakho badonsa kanzima impela laze lashone langa lashe nya. Kwase-ke kuyaphola echibini lasegalile futhi kufanele ukuthi kwakungujohane omncane wayengumfo omncane ufanele ukuthi wayesheshe wakhathala ngoba wayengeyena usawuti omdala umadladla njengalabo abanye abafo ababezazi lezo zikebhe nokuthi kudotshwa kanjani nakho konke. Bonke babengabadobi ngakho bazi ukuthi zidonswa kanjani lezo zigwedlo. USimoni no-Andrea nabo bonke kodwa uJohane wayemncane. Ngiyamuzwa ethi hewu he mfowethu ake siphumule esikhashana sengiyakhathala. Ngakho babeka phezulu izigwedlo futhi uJohane osemncane wema lapho ebhekise ikhanda phansi isikhashana nezinwele zakhe zimnyama zilengele emehleni akhe futhi wazikhululela emuva wathi ngingathanda kuba nomhlangano wobufakazi into enhleleyo sisaphumula. Ngingathanda kuba nomhlangano wobufakazi futhi ngingathanda kuba ngokokuqala kufakaza. Ngiyazi uma unokuthile ongakusho awukwazi ukukubamba uthule, ufanele ukusho ukuqhuma nje kuwe, ufanele ukusho. Ngingathanda kuba nomhlangano obufakazi kusho uJohane osemusha futhi ngingathanda ukuqala lo mhlangano obufakazi bazalwane njengoba esukuma esikepeni. Ngiyazi bazalwane ngingathanda kusho lokhu ukuthi kuwa kwene ndaba kusukela kulolu suku kuqhubeke bangaka abantu abasetshela ukuthi sinephutha ngeke besakwazi ukungitshela. Ngibezwile bebiza inkosi yethu ngombhuli udevele uBelzebuli zonke izinhlobo zamagama kodwa ngiyazi ukuthi banephutha. Ngakho namhlanje ngenkathi ngimbona enza lokho akwenzile namhlanje kukuxazulule bhakade kimi. Manje wathi niyazi ngikathi abantu bakithi beqala ukuza ngapha bevele eGibhithe benyuka bedabula ePalestine futhi beza bangena kulelizwe ngakivame ukuhlala egqumeni ngenhla nje kwaseJericho futhi njengomfanyana umfana omncane ngumJuda ngangivame ukugijima emagqumeni futhi ngidlale futhi ntambama ihamba kokuba umama anginike ukudla kwami kwasemini ngane wangibiza futhi angihlalise egosini futhi ngesikhathi sasento sahlobo ngangikhetha izimbali ezincane ezingagcwala isandla futhi ngimnike futhi umama wami omncane umuhle ongumjuda wayevame ukuhlala lapho futhi angiphulule ikhanda lami futhi aphululele izinele zami ziyemuva futhi angixoxele izindaba zeBhayibheli ngize ngiyolala oh ngiyazikhumbula lezo zindaba zeBhayibheli kubi kakhulu namuhla ukuthi sitshela abantwana bethu obuningi kangako ngoDavid Crockett noma into ethize efana naleyo esikudlenise kumayelana noKristu sixoxa zonke izinhlobo zezinye izindaba ngaphandle kwezindaba zeBhayibheli futhi ngakho khona ke into yokuqala niyazi wathi umama wayengixoxela indaba nsuku zonke wayengitshela Johane khona ezansi nomfula lapha ucezulu uncane ngenyanga ka-Apreli uJoshua lelo qhawe elikhulu wakhuluma kuNkulunkulu futhi uNkulunkulu wawubiyela umfula ngogange no-Israyeli wawela ngenkathi iJordani lalidla izindwane emhlabathini owomileyo futhi lapho wayewela wahlangana nenduna enkulu yebutho lenkosi esangweni laseJericho futhi kanjani ukuthi ehlane ukuthi uNkulunkulu wabakhipha kanjani abantu bakithi manje Johane ungalingi umkhohlwe uNkulunkulu ngomprofethi uMose ngaphansi kwentsika yomlilo enkulu wahola abantu bakithi baphumela kulelizwe lezithembiso futhi yazi Johane mfanyana wami futhi wathi ngangibuka phezulu ubuso bukamama futhi wathi Johane uyazi uNkulunkulu watshela abantu bakithi akudingekile ukuba ulethe noma yini edliwayo ngizonondla ngenkathini sesehlane futhi wehlisa isinkwa njalo busuku futhi wasibeka kahle sonke phansi futhi ngakusase kuseni bonke abantu bakithi okwakufanele bakwenze kwakungukuphuma bayocosha lezo zinkwa basidle futhi wayethi yazi ukuthi kungani ngasho kumama wami mama uNkulunkulu wenzeni na kwakungubani lowo owehlisa lezo zinkwa na uNkulunkulu wehlisa isinkwa futhi wasinikela abantu bakithi ukuze badle futhi wasehlisela bona njalo busuku futhi ngiyakumbula bazalwane uyothi kubo bonke abanye ngiyakumbula ngakivamise ukuthi kumama wami mama ngabe uNkulunkulu nohelo olukhulu lohavini phezulu lapho nenqaba yezingelosi ezisebenza ebusuku na futhi ufaka zonke isinkwa kuhavini futhi uyasibhaka bese egijima ehle futhi asendlale phansi na
no John you're just a little boy you don't understand
wathi qabo Johane ungumfana omncane nje awuqondi uyabo uNkulunkulu ungumdali futhi uNkulunkulu akadingeki yabe nohavini uyakhuluma nje futhi wadala isinkwa
then he said brethren today
Wabesethi bazalwane namuhla ngenkathi ngimbona ethatha lezo zinhlanzi ezimbili ezincane namabhiskidi amahlanu isinkwa esincane futhi yahlepule lezo zinkwa futhi wondla izinkulungwane ezinhlanu ngangazi ukuthi lowo kwakunguJehova ofanayo owondla abantu bakithi futhi nangu sabondlana namuhla akukho umbuzo engqondweni yami kodwa ukuthi bukani ukuthi wayebukeka kanjani ebusweni bakhe wayengaxuxumi nakancane wayazi ncamashe ukuthi ufanele enzeni niyakhumbula wasitshela ukuthi wenza lokho ubaba ambonisa khona futhi nango emile ngenkathi yamakhulu futhi amadoda ayizinkulungwane ezinhlanu nabesifazane nabantwana abelambile behambe usuku lonke bengenakudla othulini ukuzwa nje izwi noma amabili ezindebeni zakhe ezigugu ekhathele wahlala phezu kwedwala futhi umfana omncane ane wayelove esikoleni ngaphandle kwemvume uyazi ukungaya esikoleni ngaphandle kwencazelo waye seyako doba futhi wezo Jesu futhi wadlula nguye owaye nesidlo sasemini manje lalelani bafana abancane mandiya amancane nabantu abamhlophe noma ngabeni yini niyabo lo mfanyana wayena mabiskiti amahlane amancane nophisi ababili bezinhlanzi kwakungekuningi kakhulu kuye inqobo nje uma kwakusezandleni sakhe kodwa lapho enika uJesu lokho uncane na ngondle izinkulungwane ezinhlanu niyabo asinakho kuningi kakhulu kodwa lokho kuncane sinakho uma nje sizomnika khona kuzokuphinda phinda niyabo futhi akwenze kwenze izinto ezinkulu ukukhona kuncane nakho kubeke kuye bese uthi nakho konke nginakho Nkosi kodwa ngizokholwa ngalokho bekusizani ukuthi uzokwenzani ngakho Bheka nje ukuthi kwenzekani. Hlala nakho ngo. Mbuke kuletha nqa zonke kuwo wonke amajika futhi akulethe ngo esithembisweni lapho asenza khona. Yebo, uyayazi indlela. Manje futhi ngenkathi ngimbona ondla lezo zinkulungwane ezinhlanu emi lapho ethule nje, wahlephula leso sinkwa ngase ngigibela ngazungeza ngase ngigibela edweleni ngabuka phezu kwehlombela ke ukubona ukuthi wayekwenza kanjani. Wasibamba leso sinkwa, wasithephula, wasinikeza omunye futhi ngenkathi efinyelela emuva naso saba khona futhi. Ngifuna ukukubuza kuJesus mfowethu ososayensi nanoma ubani ongahlobolunilwe athomu aludedela na. Ngaso sonke isikhathi hhayi ukolweni nobisi kuphela ukungena ezinkweni kodwa sasesikhulile vele sifakiwe futhi silungele ukuphakwa. Ngaso sonke isikhathi lapho efinyelelisa isandla sakhe kuso sasilapho-ke wasidabula leso esigcwele wasinikezela wabuyela emuva kwakungesigcwele esisha futhi wayelokhu esihlephula esinikezela kanjani. Lo futhi ngaso sonke isikhathi ecosha lezi zinhlanzi inhlanzi encane izinhlanzi ezincanyanyana besingazibiza kanjalo inhlanzi encane iherring mhlawumbe cushe ubude kangako futhi wayeyiphekile ngakho wavele nje wahlephula ingxenye yayo wayinikezela futhi wabuyela emuva futhi kwakukhona enye inhlanzi encane iherring esivele iphekiwe. Amen. Oh hey, manje lelo iqiniso iBhayibheli lasho njalo. Wabulapho ke wayikhulisa leyo nhlanzi encane heringi, wayikhuluphalisa futhi wayibilisa futhi wayibhaka futhi wayilungiselela. Kungaphezu kokuthi afinyelelise isandla sakhe emuva ayisekhule futhi wafinyelela emuva naleyo nhlanzi encane iheringi yayilokhu ikhule nje eyihlephula nje kanjalo futhi njalo lapho ayithola ibhiskidi wayevele athi nakho namabhiskidi aphinde akhule nakho la kukhona futhi ngema lapho kusho uJohane osemncane futhi inhliziyo yami yaxhuma phakathi kwami ngoba ngiyazi kulolo hlaka oluncane ngokunguJehova uNkulunkulu wayephakathi lapho ngoba lowo nguNkulunkulu ofanayo mama wami ayevame ukungitshela ngaye owayengadala isinkwa emazulwini futhi nango osemhlabeni wenze okufanayo. Amen. Futhi waqala ukumemeza uAndrea wathi ume umzuzu uJohane unyakazise sikebhe uzosilahla zonke ngaphandle lapha ungaxhuxhubi kangako wayexumaxuma nje empongoloza udumo kuNkulunkulu futhi wathi hlala phansi Johane usesikepheni uzogumbuqela noSimoni ehlezi lapho ejuluka ngaphansi kwesiphika kujuma Johane ngifanele ngisho ukuthile ohe uyazi yileyo ndlela esenza ngayo emhlanganweni ubufakazi. Wo bengifisa sengathi ubengesho kuningi kangako bengifisa engathi ubengahlala nganyakazi uma ngingasho nje ukuthize yilokho wo kuyaphuphuma nje niyazi iBhayibheli lathi kuyoba imithombo yamanzi ephuphumayo. Amen. Ukwazi nje ukubamba kunganyakazi uJesu watshela wesifazane emthonjeni yamanzi awanikezayo ayeyoba imithombo ephuphumayo. Hehe. Futhi ngiyanitshela emva kokubona lowo mhlangano ngalolo suku bonke babephuphuma phandle lapho kulolo lwandle noJohane omncane kugcineni kwadingeka hlale phansi ngoba uSimoni omkhulu wasukuma wathi niyazi uAndrea umfowethu lapha manje wahlala wanganyakazi ngenkathi uAndrea efika ngitshela ngokuthi wayefumene uMesiya. Ngizange ngizikholele izinto ezinjalo ngoba ngangingumfundi weBhayibheli ngiyazi ukuthi iBhayibheli lalithini. Ngakho ngolunye usuku yena emva kokuba sesigeze amanethe ethu futhi zangena ngayiswa ebukhoneni bukaJesu. Futhi ngiyakhumbula ngolunye usuku ngenkathi ubabayi wami omdala nonke niyamazi umfarisi ikholwa langempela lokuqina sasiphelelwe ukudla sasingena lotho esasingaludla futhi sasingabadobi sasihlala ngasolwandle futhi ubaba wethu wayesifundise ukudoba olwandle ukuze siziphilise wayesikhulisa thina bafana ngokwethembeka nokwenza okulungile futhi ngiyambona ubabayi wami omdala nalezo zinwele zimpunga zilenga phansi futhi lapho sihamba ngalolo suku futhi umama wayesedlulela enkazimulweni futhi nje uAndrea kanye nami nobabaye futhi sasikwelete ezinye izikweletu futhi ngalokho kusa ngaphambi kokuba sihambe. Oh, ngiyambona nje ubabayi wami omdala eguqa eduze kwaleso sikebhe futhi uthi Jehova omkhulu wena wathi ungakweleta imuntu lutho futhi nginesikweletu angikwazanga ukubamba noma iyiphi inhlanzi akekho noyedwa kwabanye ogwini lapha obamba noma iyiphi inhlanzi azigijimi nje kodwa nkulunkulu wena ngumdali ngidinga izinhlanzi kamkabi ngeke yini ungisize namuhla ukuba ngibambe inhlanzi na futhi ngalolo suku sabamba incwaba emangelisayo yezinhlanzi futhi ngekathi singena futhi sasigeza amanethe ethu ngikhumbula ubaba ehlezi futhi engigaxa ngengalo yakhe futhi ethi simoni mfanyana wami ubabayi useyaguga ngizodingeka ngihambe ngijoyine abantu bakithi maduze impela nje impilo yami yonke bafana woza lapha Andrea futhi uhlale edolweni lami impilo yami yonke bengikholelwa ukuthi ngiyombona umesiya ngakholwa ukuthi ngiyombona ukristu bonke abantu bakithi ababemlindile kulezi zinkulungwane zeminyaka futhi akungabazeki kodwa manje ngeke ngimbone ngoba izinsuku zami sezizophela kodwa nina bafana ningambona manje ngifuna ukuthi nixoveke nonke futhi ningabi nalwazi ngenkambiso yesimanje yomhlaba kodwa ngifuna nina bafana nikhumbule ukuthi lapho uMesiya efika lapho efika khumbula umbhalo uthi uzoba ngumprofethi onjengomose futhi ngiyamkhumbula ubabayi wami omdala ngiyakhumbula ngenkathi ngimlahla u-Andre enqekuzisa ikhanda lakhe kunjalo futhi ngenkathi mina no-Andrea sikhuphuka phambi kukajesu wangibuka wathi igama lakho ngusimoni futhi uyindodana kajona o wathi lokho kwakuxazulule engwini phakade khona lapho ngazi ukuthi lowo kwakuyilowo mprofethi ngoba wayengangazi nje kuphela kodwa wayazi ukuthi lowo baba wami omesabayo uNkulunkulu omdala wayengiyalile ukuthi ngikholwe njalo yizwi likaNkulunkulu futhi lowo mesiya wayeyobonga umprofethi wamazi naye lokho kwakuxazulule kimi futhi kunjalo ngaleso sikhathi uFilipu wayeqalaza kuNathaniyeli ukuhleka nje uyazi wathi ngabe kunjalo Nathaniyeli na wathi qhubeka mfowethu Filipu, awu niyazi ngekathi ngikubona lokho kwenziwa ngagijima ngazungeza igquma ukuyolanda uNathaniyeli ngaleya futhi kuthiwani ngakho Nathaniyeli na wathi ake ngikuxoxe ake ngikuxoxe awu ungasiyendezelisi isikebhe hlala unganyakazi wasukuma waphakama waseqala ukukhuluma niyazi wathi awu bengihlala njalo mina noFilipu sasitedishe imibhalo futhi sazi ukuthi bandlala esimanje lalingenawo umkhuba wakho izindlela ende ngoba babebheke izinga elithile eliphuma ezulwini futhi babengakukholwa ukuthi uNkulunkulu wayeza kodwa sakholwa ukuthi uNkulunkulu wayezoba ngumuntu bekufanele kushaqise ngenkathi uNkulunkulu eguqule indawo ayidlalayo yakhe ngenkathi uNkulunkulu yaba ngomunye wethu ukuze asisindise wadingeka ukuba ethestamenteni elidala wawufanele ngaphambi kokuba ukwazi ukuhlenga wawufanele ube umhlengi oyisihlobo somndeni indaba kaRuth ikuletha kahle nebo wayefanele abe yisihlobo somndeni noNkulunkulu wadingeka abe yizihlobo kithi abe ngomunye wethu cabanga ngoJehova uNkulunkulu emkhombeni ekhala njengengane cabanga ngaye edlala njengomfana cabanga ngaye akha indlu ngaye yona impela imithi yamapulango ayidala amen they believed he would be and he would be that babekhole ukuthi wayezoba nguye futhi wayezoba yilo mprofethi omkhulu futhi uNathaniyeli wathi ngekathi ngikhuphukele ebusweni benkosi uJesu ngithi kubani kunikaza kancane ngalokho uFilipu angitshela khona futhi uFilipu wangitshela wathi ngani ngase kutshele ngisho nokuthi ungubani lapho ufika lapho bekungeke kungimangaze kodwa wathi lapho ngikhuphukele ebusweni bakhe wathi bheka umIsrayeli okungekho inkohliso kuye futhi ngathi kuye rabbi wange wangazi nini na wathi ngaphambi kokuba uFilipu akubize lapho ungaphansi kwesihlahla ngakubona kwakuxazulula lokho futhi niyazi ukuthi ngenzani bazalwane na ubulapho ngagijima ngaqonda phezulu ngase ngiyiwa phansi ezinyaweni zakhe ngase ngijerabi wena uyindodana kaNkulunkulu wena uyinkosi yakwaIsrayeli futhi nakho kumumelusi wami ngaleya eqhunyiswa njengexoxo ithodi ehlezi ngaleya engibuka kodwa akwenzanga mehluko ngaleso sikhathi ngoba ngangiyibonile into yangempela ngigijima ngenyuka ngo noma kanjani futhi ngakukholwa wathi ngoba ngangazi ukuthi iBhayibheli lathi yilokho impela izokwenza besingakwazi yini ukuqala umhlangano obufakazi kulobu busuku na lokho uNkulunkulu athi uzokwenza ngezinsuku zokugcina siyakubona kwenziwa amen akwenza imehluko okushiwo omunye umuntu uma befuna ukuba yipresbyterian isheshi kumbe noma yini abafuna ukuba yikho lokho kulungile lokho kukubo kodwa sibone into ethize sibone umbhalo ngezinsuku zokugcina lokho ayezokwenza kuthi siyambhekisisa ithunula umoya wakhe phezu kwendawo haleluya futhi nibone izibonakalisa nezimanga zifezeka sibone bona kanye ubukhona bukaKristu ophilayo ezibonakalisa yena okuqobo futhi manje phansi kujabule embhalweni lapho akhombisa khona isibonakaliso sakhe sokugcina esizukulwaneni ukwasiqeda futhi lapha sibone isibonakaliso sokugcina sesizukulwane njengoba asho ngesikhathi sokuhlwa sizokwenzeka manje ho kufanele ukuthi babe nobangempela obufaka uAndrea wathi bazalani ngingalisho nje izina ngingathanda kusho ukuthi ize niyasikhumbula isikhathi esenyukela ngaso esikari futhi sathunyelwa emzini ukuyothenga ukudla na futhi lapho sibuya inkosi yethu yayingafuni ukungena nathi emzini kodwa yahlala futhi yaphumula futhi lapho sesibuya sezwa othile khuluma sathi nyelele ngemuva kwehlathi sabheka phezulu phezu kwehlathi futhi kwakukhona owesifazane onegamelibe owesifazane umubi isifebe ekhuluma nenkosi yethu niyakhumbula ukuthi sasimangele kanjani na sasicabanga owesifazane onjalo ekhuluma nenkosi yethu mpenziseni emthethize mpenziseni emxoshi ebukhoneni bakhe lokho abasakucabanga akakwenzi lokho kodwa sitshela ukuthi wamcela umusa wathi ngiphuzise awu siyazi ukuthi akekho urabi noma akekho kubafarisi bethu owaye ngacela isifazane onjalo ukuba menzele noma yini kodwa nansi inkosi yethu uNkulunkulu wendalo ehlezi lapha emzimbeni wenyama futhi ecela isifazane onodumo olubi ukuba amphuzise amenzele inkonzo amen Ilokho kumenza uNkulunkulu kimi ngoba wazithoba uNkulunkulu uyintobeko ungakukhohlwa neze lokho intobeko nguNkulunkulu ungalokothi uziqhenye intobeko njalo futhi samlalela sasicabanga impela ngomzuzu nje uzothatha induku amxoshele ezandle umuzi wakubo kodwa wathi ngiphuzise futhi baqala ukukhuluma ngenkolo wathi sikhuleka kule ntaba usho iJerusalema kanjalo njalo futhi wakhuluma naye isikhashana kwathi emva kwesikhashana wathi kuye hamba ulanda indoda yakho nize lapha futhi waphenduka wathi angina ndoda niyakhumbula na bathe wathi yebo ngiyakhumbula nguye okubhalile niyazi Oh yebo ngiyakukhumbula inhliziyo yami yahluleka ngacabanga hehe nansi inkosi yethu inephutha kanye niyabo ngoba wamtshela ukuthi wayenendoda hamba welanda indoda yakhe futhi wathi ayinandoda futhi khona-ke uyaphenduka wayesethi ukhulume iqiniso khona-ke zonke zakhungatheka lapho uthi hamba ulanda indoda yakho usifazane wathi nginendoda wathi kunjalo bekani hamba uyolanda indoda yakho anginendoda uqinisile manje ho zonke sabangala futhi izinhliziyo zethu zishaya futhi sasukuma phezu kwehlathi emva kwakhe kubona ukuthi wayezothini ngokulandelayo wo wayenephutha wathi anginendoda nokho sasimkholwa ukuthi ungumesiya leso sibonakaliso esikhulu sikamesiya sasingaba nephutha kanjani na futhi sasazi ukuthi wayengumesiya ngoba wenza isibonakaliso sikamesiya ngakho-ke thina umesiya onguNkulunkulu ogcotshiweyo nogcotshiweyo yizwi nezwi labonakaliswa niyabo siyazi ukuthi wayengumesiya futhi nango wayekhona ngase sonke isikhathi lapho sishaya kodwa ngalesi sikhathi kodwa manje sase sigejiwe ngoba wathi kwesifazane osemncane hamba ulande indoda yakho usifazane wathi anginayo wathi ukhuluma iqiniso Usho kahle ngoba usube namahlano futhi lena ohlala nayo manje akusiyone yakho futhi sikuqaphelile ukuthi lowo sifazane wathini waphenduka nemehlo ethukile futhi wathi mnumzane ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena manje lokho ngempela kwi-King James kuhunyushwe ngokungesikho kulungile kulungile kanjalo kepha uma uzofunda amagama asemphethweni akho kulogo futhi ukuyise emuva esigrekini sasekuqaleni neziningi zezazi lapha zakufunda kwathi wena uyilowo mprofethi niyabo lokho ukufunda amagama asemphethweni wena uyilowo mprofethi ngiyabona ukuthi wena uyilowo mprofethi manje siyazi ukuthi lapho umesiya efika othiwa nguKristu lowo mprofethi umesiya noKristu bonke umuntu ofanayo nxa esefikile uza kusitshela zonke lezi zinto futhi Jesu wathi nginguye okhuluma nawe kuthi lo wesifazane wagijima wangena emzini waseqala kutshela wonke amadoda wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile manje bhekane ungitshele izinto engizenzile ubuyene yini yena kanye umesiya lowo na futhi niyazi zonke zangena emzini kuyothola ukuthi kwenzekeni futhi wonke amadoda kulowo muzi akhole ubufakazi bowesifazane wo kwakuyisikhathi esikhulu ngalesi sikhathi umathe waqala le nda noma wathi ngenda mzuzu ngifuna kukhona ngifuna ukukusho ake ngifakaze ngokushesha impela kwasekuthi kuba late kancane niyazi ake ngifakaze wathi niyazikhumbula lezo sikhathi lapho udadewethu uRebecca wayehlala eJericho nenkosi yethu yehlela ukuba idle isidlo sasemini eJericho futhi zangena emzini futhi niyakhumbula uRebecca efakaza na oh uyakhumbula wayecele kuye yonke imihlanga Kulekani ukuthi umyeni wami asindiswe. Kulekani umyeni wami uzosindiswa. Igama lakhe kwakunguzakewu umfo omncane wayengusomabhizinisi. Ake sikholwe ukuthi uphethe indawo othenga udlele kuyo futhi wayenokuma okugongobele kwinqwaba kuncintisana njalo futhi wayecasuke ngempela ngoba uJesu wayezodla kwenye indawo njengoba indawo yakhe yayingekahle ngokwanele. Futhi uRebecca wakhuleka njalo njalo wathi Zakewu ungase ube nezimbangi eziningi futhi ungase uzwane noRabbi Levinsky umpristi uRabbi ofika adle nawe ekiwani isiklabhu noma ngabe yini ngenzeka ukuthi uyazwana naye kodwa ake ngikutshele ukuthile lo muntu ungumprofeti futhi yena ngani uyazi uRabbi wethu wangitshelani na ukuthi asikaze sibe nomprofeti kusukela eminyakeni ngamakhulu amane edlule kusukela uMalaki wayengumprofeti wethu wokugcina futhi ungitshele ukuthi lowo mfo owayeza lelwe ezansi lapho ngasolwandle linyela lawo magugwana amancane endawudawo ezansi lapho uyoke abe ngumprofeti na aw Rebecca sasazi ukuthi uma eke wahlala phansi wakhuluma noJesu wayeyoneliseka futhi lokho kuyinto efanayo namuhla uma nje ungahlala phansi ukhulume naye imizuzu embalwa uzokwazi ngakho niyakhumbula ukuthi uRebecca wasitshelani na manje ngizophinda ubufakazi bukaRebecca kusho Matthew manje niyazi ubusuku bonke kulukomu Zakewu omncane wayengahlaliseki niyazi lapho ufike kukhulekeleni umfo uthi ukuba sesimweni esibi uma ufuna ukuthi lasindiswe noma ukujize kwenziwe qala nje ukuba khulekela ingakho singakwenzi umkhuleko uyinto enkulu kunazo zonke yake yabekwa ezandleni zomuntu umkhuleko uze ushintshe uNkulunkulu uNkulunkulu wamemezela ukufa kumuntu ngesinye isikhathi wabhekisa ubuso bakhe odongeni wakhuleka uNkulunkulu wamgcina iminyaka eyishumi nanhlanu kade kunjalo iqiniso ngakho sitshela ukuthi omdala uRebecca omncane wayekhuleka ngaso zonke isikhathi futhi ngalobo busuku akakwazanga ukulala wayepopola wathi uZakewu wayengahlali seke wathi Nkosi ngiyazi ukuthi usebenzana naye ngiyazi ukuthi usebenzana naye manje uJesu umprofeti uze edolobheni kulomhlangano ezantsi lapha futhi ngifuna ambone kabukabi Nkosi wena yenze indlela manje nenze yabe lusizi vele umenze ukuze angakwazi ukulala wayelapho ke wayengakwazi ukulala ngakho kulungile lokho kuhle ngakho ngakusasa kuseni wayengalele ubuthongo elele khuleke ubusuku bonke gulukunqu futhi uma ufuna umyeni wakho wasindiswe manje yenze into efanayo uRebecca yenza qala nje umkhulekele futhi niyazi phandle lapho kulolulwandle ngenkathi ephandle lapho edoba noma ezansi lapho ebhizinisini uzoba ngaphansi kokulahlwa ngecala akakwazi ngisho nokulala yabo mnumzane kunjalo uthola nje futhi uma ufuna umkakho asindiswe yenza into efanayo futhi uzosuka kuwo wonke amaphathi ekhadi nakho konke okunye ayingxenye yakho akakwazi nje ukuzibamba kukho ngokuqinisekile uzokwenza yabo mnumzane wo kunamandla amakhulu nje emkhulekweni futhi wathi wakhuleka kwase kuthi cishe kuseni walala wavuka khona lapho kancinyana ngaphambi kosuku uzake wayesevele evukile wazilungisa ezimpahleni zakhe ezinhle kunazo zonke wayesethi ngiyabonga Nkosi ngiyazi ukuthi usebenzana naye futhi ngakho waphenduka wathi wo sithandwa yini kuvuse kuseni kangaka na wathi lutho ngivele ngicabanga ukuthi ngizophuma ngishaywe umoya omnandi kancane uyazi ukuthi ungathola kanjani zonke izinhlobo izaba yebo ngikho ukuthi ngizovele ngiphume ngithole isigejane somoya omnandi uyazi ukuthi kuminyane kamelweni aw wacabanga sishade eminyaka engamashumi amabili nanhlanu futhi akakaza kwenze ngaphambilini ngakho kufanele ukuthi kukhona kungalungile manje ngakho siyakwazi lokho futhi uJesu ufanele ukuba lapha kakhulu noma nini ngakho ngizovele ngenze sengathi anginandaba kodwa akakholwa ukuthi uJesu ungumprofeti ngakho uma engase aniliseke ukuthi wayengumprofeti kodwa ke uyolazi izwi lenkosi ngoba ungumJuda futhi uyazi izwi lizo kumprofeti ngakho uyazi ukuthi wayeyoba nezwi lenkosi ngakho wambheka futhi wazilungisa ngokuhle kokudlula konke kwakhe futhi wakama intshebe yakhe futhi walungisa izinwele zakhe zahlehla futhi wafaka umshuqulo wakhe omuhle kunayo yonke futhi uyahamba ehla ngomgwaqo ebheke emuva ukuze abone ukuthi uRebecca uyabuka yini futhi upheshaya kwelinye ifastele longoza ngemva kwehele kanje ebona ukuthi wenzani waphoqa ngamadolo wayesethi ngiyakubonga Nkosi ngiyakubonga uqonde ngqo phansi ukuze kubone ngiyazi ukuthi uzowuphendula umkhuleko wami leyo ndlela ufanele ukholwe ngayo uNkulunkulu uzokwenzela khona ngakho ke uyahamba phume niyazi futhi ehle ngesitaladi futhi uyaqalaza manje uma izokwenza uyokwenyukela ngapha ngaphansi kwezihlahla kodwa esikhundlenisa lokho wehla ngonga sesangweni laseningizimu lapho uJesu angena khona niyabo futhi wehlela lapho wacabanga ngizofika ezansi lapho kusenesikhathi wakhuluma yedwa efakaza kamuva ngizokwehlela lapho kusenesikhathi futhi ngizo bona lona lapha umprofeti wamanga ukuthi umprofeti waseGalile ngenkathi efika ngizomtshela zakhe aha aniqondi niyabo lapho sebetha suka ngempela kubulani nje ukuthi uNkulunkulu usasebenza niyabo uyazi ukuthi kwenziwa kanjani ngakho uyazi ukuthini ngenkathi efika ezansi lapho isitaladi sase sivele sigcwele abantu babekade belapho ubusuku bonke bemlindile niyazi naye wayena bangane futhi wehlela lapho futhi wayemncane kakhulu ngakho ukuthi wayemkhulu ebandleni lakhe uQobo kodwa wayengenye nje indoda kulelo niyazi ngiyayithanda le nkolo yakudala izokwenza isuti yedina kanye ne-ovaloni bagaxane bese bethi mfowethu izokwenza ingubo kaKaliko kanyene ekasilika zigaxane zithi tete wethu ukhethi bala lomuntu ngomunye nje umuntu akune ndaba ukuthi unani noma ngubani ngomunye nje umuntu akukho somakhuzu phakathi kwethu sonke singabantwana bakaNkulunkulu kunjalo ohe uthi nango efika ezansi lapho futhi wacabanga lapho bengibona zakewu umthelisi omkhulu walomuzi uhamba phansi bonke bazoqhela eceleni futhi bathi Wena omkhulu mnumzane kodwa bathe lokuthi wayengomunye nje umuntu kodwa wafika lapho wayemncane kakhulu phakathi kwabo yena akekho akakwazanga kumbona uJesu wathi uyazi ukuthini manje lokho uyangena lona ngumgwaqo inkazimulo manje ubophezelekile ukuwela icross uhaleluya phezulu lapho akhuphuke ngomgwaqo othiwa umgwaqo uhaleluya uhlala njalo ehamba kuleyo migwaqo inkazimulo nohaleluya noamen noma kabongwe uNkulunkulu uhlala njalo ehamba leyo migwaqo avele ame ngalapho uzokuthola emva kwesikhashana futhi ugijima ekuphuka ngesitalade ngokusheshe impela ngamandla akhe honke futhi wakhuphukela kumgwaqo haleluya futhi wathi manje ngizoma khona lapha ngaphandle ngqoye khoneni futhi kwenzeka wacabanga uyazi kukhona abezindaba abangako futhi umthamo uyanda ngaso sonke isikhathi futhi ngesikhathi efika phezulu lapha bayovele bahambe phezulu kwamngonga kho uyazi ukuthi ngikhona ukuthi ngizokwenzani nangi khona ukuthi ngizokhwela kulesi sihlahla somthombe lapha khona ke ngizombona kahle ngakho wagxuma mfishane kakhulu akakwazanga ukubamba ingatsha ngakho wabheka ngaleya futhi umqoqi wezibi wedolobha wayengakawutholi udodi ngakho uyasondela futhi abambe umgqomo kadodi futhi nangu eza uyazi uma uzimisela kubona uJesu uyokwenza wenze izinto obungacabangi ukuthi uyoke uzenze uye nangu somabhizinisi wedolobha epakisha umgqomo kadodi umgqomo futhi ngesikhathi ephuma lapho imbangi yakhe yambona angazi noma umuntu othize ohlezi lapha kulobo sokudaluliwe kanjalo nje udaluliwe angazi noma kungaba njalo ehlezi lapho ngangingafuni umuntu ukuthi angibone phakathi lapha kodwa niyazi wazi khona lapho okhona futhi ngakho ke wabese beke ikane elincane phansi futhi imbangi ithi ngiyabona ukuthi useshintshe isikhundla sakhe kube nomthengisi manje ungumqoqi kadodi wedolobha futhi ngakho akazange anake ubuso bakhe obuncane bubomvu kodwa wayezimisele ukubona uJesu niyabo wayefuna kumbheka wayengakholwa ukuthi wayengumprofeti futhi uma wayengesuye umprofeti wayehla khona lapho futhi amtshele ngempela ngakho yilokho kuphela ngizothi awu ngumkhohlisi bekungafanele ube kulomuzi ngakho ke wama phezulu komgqomo kadodi futhi ukotela esihle nilisebenzisi lelo gama lapha ukotela na khabo lokho kwaseningizimu lokho kusho ukuthi khwele sihlahla esihlahleni niyazi sibambe ngamadolo sikubiza ngokukotela ezantsi lapho phezulu esihlahleni wakhuphuka esihlahleni wase efika phezulu lapho futhi wathola lapho amagatsha amabili eshayisana kanje wayesehlala phezulu kwawo womabili yilapho sifika khona sonke lapho kuhlakala khona izindlela ezimbili eyakho likaNkulunkulu yilapho wenza khona isinqumo sakho wahlala phezulu lapho bheka ezilungisile kakhulu ehuhuluza udoti kuye ecosha izincezu ezandleni zakhe yeka amahliphihliphi kodwa wayefuna ukubona uJesu kuzokwenza ukuthi ungene emahliphihliphini yilokho okuyinkinga ngabantu namuhla bakuthandi ukuzalwa ukusha bazama ukukwenza kube ngenye into bafuna ukuxawula bathi ngiyakholwa kuNkulunkulu somandla ubaba ngiyakholwa ebandleni elingcwele lamaRoma Katolika ukuhlanganyela kwabangcwele futhi ngimthatha njengomsindisi wami ngizelwe ngokusha qabo lalela mfowethu ukuzalwa okusha kungaphezu kwalokho lalela ngifuna ngikutshele ukuthize noma yikuphi ukuzalwa kungamahliphihliphi ngikhathale noma kusesibayini sezingulube noma kusegumbini lasesibhedlela noma yikuphi ukuzalwa kungamahliphihliphi futhi ake ngikutshele ukuzalwa okusha kulutho kungamahliphihliphi uzoklabalaza futhi ubhonge futhi ugeze wonke upendulisweni bakho ngezinyembezi kodwa uzofanele ufe kodwa kulethe kuphile okusha leyo into esemqoka izoletha kuphile okusha futhi uyoba isidalo esehlukile kuzokwenza amahliphihliphi ngawe kodwa ufanele ukwenze lokho ukuze uzalwe ngokusha ufanele ube emahliphihliphi yabo kodwa kuzoletha kuphila okusha futhi nangu wayehlezi phezulu lapho ehuhuluza esusa kuye futhi niyazi wathi manje uRebecca wangitshela futhi wayesekhaya exuma phansi phezulu ethi nkulunkulu niyazi ukuthi uyawuphendula umkhuleko haleluya uzokujola namuhla ilokho kuphela kukhona kukho ngoba akabuyanga ubeyohamba ngaphandle eceleni komgwaqo futhi yabuyele ngaphakathi uma befuna umoya omncane omnandi kodwa uhambe ngamandla akhe wonke futhi ngimbonile phuma ebheke ngakumgwaqo uhaleluya ngamandla akhe wonke ngiyazi Nkosi ngiyakubonga kakade phendula umkhuleko ke kwenzekani na khona ke na kukuhlezi uzakhe omncane phezulu lapho wayesethi uyazi uRebecca wathi wayengumprofeti manje umunye angangibona phezulu lapha futhi angikhombe kuye ngaphambi kokuba ngithole ithuba elihle lokumtshela lokho engikucabangayo ngaye ngakho weluleka ngalapho wathola amagatsha wase wadonsa nxa zonke ngakuye wase ezifihla wahlala emuva niyazi njengegwa baba elihleze emuva esihlahleni waba semuva lapho wonke wase ezifihla wayeniqabungile lodwe likhulu lomthombe lapha walenza lelo ifasitela wayekwazi ukuliphakamisa abuke bese libuyela phansi niyabo futhi ngo wawuzwa umsindo niyazi kunento ethi le enqaba ngaye yonke indawo lapho uJesu aya khona kunomsindo oyinqaba wezwa wathi awu kumelwe ukuthi uyeza umsindo oyinqaba futhi hamba kwesikashana nangu ejika ekhoneni futhi lapho ejika ekhoneni ubheka izixuku zimzungezile amadoda amane noma amahlanu evimbela abantu kuye futhi uhamba ngasekhoneni wathi lowo mfo omncanyanyana na niyazi ibhayibheli lathi abukho ubuhle ukuba simfise wayengabukeki njengenkosi yethize enkulu noma umpristi noma ukuthize wayethobekile umfo omncane ehamba lapho ebhekise ikhanda lakhe phansi ikhanda phansi wahamba wehla ngo waze wafika ngaphansi kwesihlahla futhi nangu zakhe womdala ehlezi phezulu lapho niyazi ephakamisele phezulu leli qabunga niyazi ebuka kanje futhi ecishe ngesikhathi ngo wafika ngaphansi kwesihlahla ikhanda lakhe libheke phansi
Come down. I'm going home with you for dinner.
Wabheke phezulu lapho wathi zakhe yehla ngiye nawe ekhaya kwesidlo sasemini uDumo
Was he a prophet?
Amen. Ngabe wayengumprofeti na? Amen. Impela wayenguye. Wayengazi impela ukuthi wayesesihlahleni kodwa wayazi ukuthi igama lakhe kwakunguza kewu. Amen. Udumo. Kumele ukuba unetenayeli wathi umzuzwana nje niyasikhumbula lezo zihlahlange nkathi lowo mfarisi omdala ehamba futhi wamcela ezantsi ukuba adle naye isidlo sasemini na? Ya. Abazange basimeme futhi asikwazanga kuzanga phandle kwesimemo kodwa wahamba futhi bamvumela ukuba ahlale lapho nezinyawo ezingageziwe. Khumbulani lowo wesifazane omdadlana wathatha udinari wakhe omncane wamaRoma futhi wahlala lapho futhi wathenga lelo bhokisi le-alabaster wayesenyonyobela phakathi lapho futhi wayemi lapho ngasezinyaweni zakhe futhi nakho kokuhlezi uJesu lapho nezinyawo ezingcolile wo kuzwakala ukuthi kokungcwele kukusho kodwa bakwenzile niyazi umani ngena emakhaya abo lapho into yokuqala abayenzayo bathatha insile yenkosi yegezana ezinyawo manje lowo ngumuntu okhokhelwa kancane kunabo bonke besigejane insile yenkosi egezane izinyawo iphumela lapho futhi lapho sekufika isivakashi iphakamisa izinyawo zaso futhi ikhumula izimbatata zaso bese igeza izinyawo zaso ngoba zazihamba emgwaqweni nezilwane zazihamba kulomgwaqo niyaqonda lapho izilwane zazikhona futhi zazingene othulini futhi lapho zihamba zazigqoka ingubo ende futhi yayicoshelwe lothuli futhi lwahlala ezithweni zabo nezinto futhi ukunyuka kwezilwane futhi ngakho kwakunge nandi kungena ekhaya ngakho ke babenensila yenkosi egezane zinyawo yayiyindoda iholelwa kancane kune wonke esigejaneni futhi yayiphumela lapho futhi igeze izinyawo zazo bese ke izenze zamukeleke niyabo ibaqokise izimbadada ezihlanzekile futhi Jesu waba insila yenkosi egezane zinyawo umsebenzi ophansi kunayo yonke emhlabeni futhi othile wehluleka ukugeza izinyawo zakhe bese ke into elandelayo abayenzayo ilanga lasePalestine leyo misebe eqondile yayishisa ngempela ngakho yayishisa intamo nobuso babo futhi babebanika amafutha okugcoba athile futhi babewagcoba lapho futhi bageza ubuso babo ngawo kanjalo futhi kwaphola ayenokupholisa njengemethodi futhi ayibanda ayephuma ehlumeleni lembali yabalithola phezulu lezindabeni indlovukazi yaseSheba yale Jessica Janessa wo kuIsrayeli lapho ekhuphuka ngosuku lukaSolomon bese bewasula bese ke bona khona ke into elandelayo babanga iziminyo zabo bezamukela woza lapha fowethu nansi indlela ababekwenza ngayo babethatha izandla zabo kanje futhi lapho bengena bamukelekile babethathana kanje bese ke beshintshana izandla kanje khona lapha futhi ngapha futhi basakwenza babange into enyini babenze bamukeleke niyabo babange bamukeleke awu nangu Jesu ehlezi nango lo omdala urabi omdala omkhulu emiphezulu lapho niyazi nalo lonke iwayini lakhe nakho konke ukudla kwakhe okuhle phandle lapho nabantu abampofu babengakwazi ukuza futhi bahokele babezwa lelo phunga iwundlu elibhakiwe niyazi futhi oh hey babefuna kanjani ukuza kodwa abakwazanga ukuza ucintisa manje oh labo rabi benza imali futhi bekwazi ukufaka ukudla okukhulu ngakho noJesu wayesengenile futhi bonke abanye bamukelekile futhi wayilushilo uhlelo lwakhe uMathias ataza ukuba eze futhi abazange bamenze ngisho ukuba amukeleke bamiyekela wahlala lapho engcilile futhi niyazi ukuthi uRabbi Levinsky omdala wathini lapho ena wathi futhi lona sifazane wabuka lapha ya futhi weza futhi wambona ehlezi lapha ya wathi wo kubani lawo na uyazi ukuthi ubani lona futhi omunye wathi lowo kufanele kube yilowo mprofeti akasuye umprofeti ukuthi uRabbi uzofakazisa namuhla ukuthi akasuye umprofeti yilokho abamlethele khona ezansi lapha ungakhumbula lapho omunye walalo hlobo lwabafo bemema uJesu unecilonge emkhonweni wakhe ndawo unekadi lapho ndawo wayengenamsebenzi wayengenaku usebenzelana noJesu kwakuyinto ebungaza abantu noma kuthize ngakho wayenabo bonke abanye abapristi ukuba abange ene wayezokhombisa ukuthi wayengesuye umprofeti futhi ngakho uJesu yeza noma kanjani kunendaba ukuthi yena ukangakanani ukuthi wena uzama ukwenza ukuthize ngakho noma uzama ukumkhombisa uma nimeme uzofika uzigcina njalo izikhathi ezinqunyelwe yena akahluleki neze ngakho wayelapho ke wahlala lapho ngalolo suku futhi lowo wesifazane omncane wathi uma lowo kunguye lowo yilowo muntu ngiyakholwa ukuthi ungumprofeti futhi kwaba nguye owathethelela uMaria Magdalena lowo wesifazane omubi njengami mthethelela izono zakhe wehla kumuze watsho wakhuphukela emhumeni yomdadlana futhi wenyuka ezitibisini ezincane ezithegezelayo emjondolo omdadlana wafinyelela ezansi wasekhipha imadlana ayeyiqoqile endleleni yakhe embi yokuphila wakhipha lesi sikhwama semali wayesethi angikwazi ukukwenza yena ungumprofeti futhi ubeyokwazi ukuthi ngayithola kanjani le mali ubeyokwazi kodwa yikho kuphela engingakwenza yikho konke nginakho futhi ngifanele ngimbone ngiyisoni ngifanele ngimtshele ukuba ngithethelele futhi washo nyuka ngesitalate waya wathenga ibhokisi lamafutha okugcoba yalabhasta wangena ngokunyenya emhlanganweni angazi ukuthi wabe wafika kanjani lapho futhi wabheka futhi nakho kuhlezi uJesu futhi lapho esefike kuye inhliziyo yakhe yaqala ukushaya lapho embheka futhi wawaphansi ngasezinyaweni zakhe wasebheka phezulu futhi wayenesono kakhulu izingembezi zazeza qala ukugeleza ebusweni bakhe egeza izinyaweni zake niyazi kuti futhi wayeza ukwenza wayezama ukuzesula wayesaba kakhulu ukuthi wayenza ukuthile kungalungile wayezama ukuzesula bese ke ehamba anga futhi anga izinyawo zakhe futhi abheke phezulu nezingebe zizehla wayefinyelela futhi athola izinwele zakhe futhi wayezesula kanjalo futhi wathepula ibhokisi lela pastor wayeselibeka phezulu kwazo ekhala ngoba wayazi ukuthi wayesoli futhi uyazi wacabanga kuba uJesu ubeyonyakazisa unyawo ngabe ubeyobaleka aphume lapho kodwa niyabo kunendaba ukuthi kuyini uzama ukumenzela inkonzo uzokuvumela ukuba ukwenze uyakuthanda menzela inkonzo futhi ngiyambona nje emi lapho embuka futhi yena igeza izinyawo zakhe futhi wakhala ngiyazi ukuthi ngisone ngifanele ukwenza lokhu kodwa Nkosi angikwazi ukuma ukubona ohlezi lapho nezinyawo zakho zonke zingcolile futhi zinuka kanje akulungile igeza izinyawo zakhe kanjalo ehayiza futhi umfarisi umdala uzaziyo waphenduka futhi waqhuma wathi ukuba wayengumprofethi ubeyokwazi ukuthi hlobolunu lowesifazane obegeza izinyawo zakhe ukuba ubengumprofethi lokho kufakazela ukuthi akayena umprofethi uJesu wavele wahlala wanganyakaza waze wagcina eseyiqedile inkonzo yakhe leyo ndlela enza ngayo wena noma mina qhubeka wenze inkonzo yakho Kwenake lapho eseqedile wavele wahamba nje futhi wambheka futhi wasukuma wabuyela emuva uzothini na akazange asho kuye waphenduka wasebheka anga kumfarisi wathi Simoni kukhona engifuna ukukusho kuwe ungimemile zansi lapha futhi ngiyafika kodwa lapho sengifika awunginekanga nhlobo amanzi izinyawo zami awuzange ugcobe ikhanda lami elishisayo lapha ngamafutha okugcoba awukaze ungange lapho undikeza ukwanga kwasepalestine entengeni wamukelekile wazongene ungumfowethu ungaya ebhokisini legwa futhi uthole ozokudla futhi ukhumule izicathulo zakho futhi ulale phansi kusofa futhi wenze okufunayo usekhaya lapho bekwanga wamukeleke kodwa wathi awukaze ungange ngamukeleke kodwa lona wesifazane waphendukela kuye wathi lona wesifazane selokhu ngibe phakathi lapha selokhu efikile akayekanga ukwanga izinyawo zami futhi wazigeza ngezingembezi zamehlo akhe amanzi amahle kangaka pho izingembezi zokuphenduka ukumenzela inkonzo akayekanga ukugeza izinyawo zami ngezingembezi zakhe wange izinyawo zami hayi intamo yami izinyawo zami selokhu ngiphakathi lapha futhi uyamangala ukuthi uzothini umlomo wakhe wonke ugcwele amafutha avela emafutheni yokugcoba amehlo akhe amakhulu ansundemile evulekile izindlela zakhe zilenga phansi ubuso bakhe bunemidwe manje futhi uyazibuza kodake uyaphenduka futhi uyabuka manje bonani ukuthi ungumprofethi noma cha futhi ngithi kuye ukuthi izono zakhe eziningi zithethelelwe zonke lokho engifuna ukumuzwa ekusho izono zakhe ezaziziningi zithethelelwe zonke amen ngabe wayengumprofethi na umunye wathi niyakhumbula wasukuma umunye phezulu lapho wathi niyakhumbula futhi ukuthi ngenkathi engena ngesango ngalelo suku ephuma eJerikhona kwakukhona indoda eyimpumputhe ehlezi lapho futhi yayikade ikhuluma igama layo kwabumba uBhatimewu uyabukhumbula ubufakazi bakhe na yebo washo ukuthi isixuku siqala ukubanga umsindo omkhulu futhi wathi umayelana nani wonke lo msindo na abantu begijima phezu kwakhe niyaze namanje lapho uJesu efika umsindo omkhulu futhi kwakukhona ngingakwazi wathi wayeyizwa induna umeluleki ijikelele inhloko yenhlangano yabefundisi behlela lapho kuzomisa leyo mvuselelo ngeke babe nemvuselelo njengaleyo ezansi lapha futhi ngakho babemenza ukuba aphume emzini futhi wagijima waphuma wayesethi hey siya kondo ukuthi uvuse umuntu kwabafileyo ukuthi uLazaro sinendawo yamathuna yonke egcwele bona phezulu lapha khuphuka uze ubavuse sizokukholwa niyabo kodwa uNkulunkulu akadlali namuntu ngesinye isikhathi bakukhona isinye isikhejane sasikholwa ukuthi wayengesuye umprofeti bamboza ngendwangu ubuso bakhe emagcikeni amaRoma futhi bathatha induku nendwangu ebusweni bakhe futhi bamshaya ekhanda futhi bathi uma ungumprofethi sitshele ukuthi ushayiwe ngubani sizokukholwa sitshele ukuthi ubani okushayile kodwa akazange awuvule umlomo wakhe futhi washo izwi isizathu wayazi ukuthi ubani okwenzile kodwa akadlali nodevele wenza izinto nje ukuze akhazimulise ubaba into efanayo leyo ya uma ungumprofethi bakungabaza bonke kunjalo bakungabaza bonke uzake wathi wangabaza kodwa akholeke wayeyikholwa waba yilunga leFull Gospel Church mfowethu futhi wayethembeke ngempela kulezansi lapho ngoba wayekholwa ukuthi wayengumprofethi khona ke sithele ukuthi ubathime womdala oyimpubuthi emiphandle lapho futhi yena uqhamuka inenekazi elithile futhi wayeyikho konke waphonswa ngapha nangapha wayesemphakamisa wathi nomzane yini indaba na wathi inenekazi eliselincane ngicela ungitshele ubani odlulayo na Oh, awazi na wena ungumJuda futhi awulwazi usuku nehora siphila kulona. Abone nikazi lami lihle angazi ukuthi kuzoba ngubani. Ngingumfundi wakhe. Ungubani yena na? UnguJesu waseNazaretha. Angikaze ngizwe ngaye. Ngani ungumprofethi waseGalile imibhalo eyakhuluma ngaye?
Oh,
uMesiya indodana kaDavid na? Yebo, ubuphi yena na? Manje uma uke wabaseJericho maka lapho uBhatimewe oyimpubuthe wayehlezi khona futhi maka lapho uJesu aye khona lapho amuzwa khona kwakungena kwenzeka kuye ukuba muzwe ephikisana noyedwa ethi yethi profeti udumo kuNkulunkulu kaliphezulu. Abanye omunye wathi mkhipheni mzini ungumprofeti amanga ukuze abafileyo sibonise ukuthile lapha isixoko esixubile awukwazanga akakwazanga ukuzwa izwi lakhe lemvelo akakwazanga ukulizwa. Kodwa uBhatimewe omdala oyimpumputhe wabhuqa wayesethi, "Oh Jehova Nkulunkulu." Esekwenzile lokho uJesu wema wanganyakaza ngifisa sengathi bengingashumayela ngalokho khona ke uJesu wama wanganyakaza wasukuma wanganyakaza wayesethi mlethe lapha ukukholwa kwakhe ukukholwa kwaleso sinxibi esimpumputhe sayimisa indodana kaNkulunkulu endleleni eya eJerusalema kanye nesono salo lonke izwe sibekwe phezu kwakhe eya eCalvary ukuba abethelwe esiphambanweni nokukholwa kwesinxibi esisodwa siguqe ngamadolo sikhala kakhulu ukukholwa kwazo wezwa ukukholwa kwazo impela wayengumprofeti kaNkulunkulu. Oh, umhlangano obufakazi onjepho ngifisa sengathi ngabebe sinesikhathi sokuqhubeka kodwa asinaso sizofanele simise umhlangano obufakazi futhi sivale. Oh, sekuthi mhlawumbe akube leyithi ngokwedlulele kancane futhi vele sokumnyama. Oh, isikephe sakudala sasiyendezela nje sisuka kolunye uhlangothi siye kolunye bempongoloza uDumo haleluya. Oh, babenelisekile babazi ukuthi wayengumesiya cishe ngaleso sikhathi emuva ngale emva kwamagquma lapho eGalile uDevil wavuka wathi ngibathole kahle impela lapho engibafuna khona bahambile ngaphandle kwakhe manje ngizobathola futhi ngiyamangala bazalwane umama abandla ethu engenzanga into efanayo ekusaseni kwemvuselelo sizama ukuthola ukuthi ubani ongaba nebandla elikhulu kunawo wonke nenhlangano egqoke kahle kuzidlula zonke ibandla eligqoke kahle kuwedlula onke njalo nenhlangano enkulu kunazo zonke amalungu engeziwe ngiyamangala ukuthi ngabe asithanga shelele yini kukho konke lokhu ngaphandle kwakhe niyabo bemshiya ngemuva elele ngoba nje bane isixoxo esingcono nebandla elikhulu ngokwedlulele futhi lokho yilapho kwesaba kwami kuza khona ngebandla lami lePentecostal engilishisekelayo ukuthi lizogeja lo mnyombo wangempela lo mbuso kaNkulunkulu wangempela kubula futhi uTetewethu iPentecostal iyona inhlangano iPentecostal isehlakalo iMethodist iBaptist isheshe noma ngubani othandayo iPentecostal ungeke wadlela iPentecostal ngoba lowo ngumoya ongcwele niyabo futhi awukwazi isehlakalo esifika kubo bonke abantu bese ke bembona bahamba ngaphandle kwakhe ngakho wathi nali ithuba lami lokubacwilisa ngakho uqala ukuphephetha umoya wakhe wobuthi ulwandle olukhulu luyaqala wathi ngizobacwilisa lapha yapha kathi nolwandle manje ngibakhiphele lapho bengakwazi ukuzisiza khona igakazi emva kwegakazi uthini namuhla ngegakazi lakhe emva kwegakazi na izinsuku zezimangaliso sezedlule ayikho into okuthiwa ukuphulukisa ngokaNkulunkulu nina abantu bePentecostal benifanele niqale kulokho benifanele nijoyine amabandla amakhulu enkolo yobuKristu benifanele nidlulele emkhandlwini wamabandla omhlaba abagaga si obungabaza intante ebadleni futhi into yokuqala ngane amagxolo abo abo amancane agcwala amanzi isigxobo sika seyile zaphuka izigwedlo zaphuka kuncane niyazi ukuthi kusho ukuthini kuba nesikepe sigcwele amanzi sesethi asilungele kuyanga phansi futhi kwakulapho wonke amathemba ayengasekho okuncane kwakumele nje basivumele sihambe igagazi notevele ehlezi iphezu kwawo wonke amagagazi ethi ha sizobathola kwelilandelayo sizobacwilisa kwelilandelayo bangabafundi bakaKristu sizobacwilisa ngoba sebehambile bamesaba bahamba ngakho manje sizomthola sizobathola nakho laba bekhona beya emuva naphambili notevele ethi ngizobacwilisa ngokulandelayo Kodwa yazi ukuthini lapho sebehambile akabashiyanga wagibela igqume eliphakeme kuno wonke lalikhona ezweni ukuze ababheke lapho babeya khona futhi niyazi ngekathi efa emuva lapho eCalvary akazange asishiye wabuye wavuka futhi wenyuka phakathi kweMasi iJupiter iVenus ngale kwenyanga izinkanyezi iMilky Way wangena ezulwini futhi wayalenga phezu kwezulu iBhayibheli lathi wenyuki ngisho nezulu lise nabelo sezinyawo zakhe ungani na lapho ukhuphukela phezulu yilapho ungabona khona nese lakhe liphezu komzulwini futhi ngiyazi ubhekile khona manje lapho kufika inkathazo wababona besenkathazweni futhi into yokuqala niyazi nangu eza ihamba ngezinyawo eza kubo phezu kolwandle ihamba ngezinyawo futhi ingxenye edabukisayo yale ndaba ikanje Kona lapha ingxenye idabukisa kunezo zonke base belungele ukucwila. Kuthi umama bandle ethu engabuyele emvuselelweni futhi abuyele kumoya ongcwele, abuyele futhi engalokhu ehamba kulowo muka njengoba amabandla amahlelo ehamba sizocwila. Kunjalo sibuyele muva ngoba onke amabandla ake yahlela uNkulunkulu wawabeka eshelofini futhi ngifuna noma yimuphi usomlando ukuba angitshele lapho elake laphinde lavuka futhi ukaze neze kukwenza emlandweni futhi ngiye ngafundisisa ngomkhandlu waseNaisiya umkhandlu wangaphambi kweNaisini iNaisini Fathers iThe Babylons kaHislop iLH zikaPemba oh ayikho neze indawo lapho ibandla lake lahlela khona ngaphandle kwalelo uNkulunkulu alibeka eshelofini futhi wangaphinde walisebenzisa futhi wathatha okunye futhi waqhubeka nakho kunjalo uNkulunkulu uyakwazi kulawa manje kulapho inkathazo yethu ilele khona kulobu busuku ilele lapho futhi nakho kufika uJesu ehamba phezu kolwandle futhi babecabanga ukuthi wayeyisipongi futhi babemesaba bathi oh bamemeza kakhulu wo kubukeka kusasipoki ngiyesaba ukuthi umoya into kuphela eyayingabasindisa babesaba manje julani ngempela kwenzeka okufanayo nomaphi lapho uya khona futhi babona umoya ongcwele uhlukanisa khona impela akusho ifakazisa ukuthi ungumesiya esebenza kubantu bakhe abantu bathi ngokufunda ingqondo lowo mfo ungumbhuli niyabo into efanayo abayibiza kanjalo niyabo okuwukuphela kwento engabasindisa bayayesaba kunjalo Kodwa uJesu wathini na? Wathi ningesabi manisibindi yimina. Amen. Ningesabi yimina. Ningesabi kwangathi angasho lokho ezindlizeni zethu kulobu busuku bangane. Futhi lapho sehlanga lomugqa womkhuleko asikhumbule ungesabi. Manje uma ninokukholelwa ezeni okuncane ukusolo okuncane ezinhliziyweni zenu uxolo ngokuhlanganisa amazwi ami lena yimihlangano elandelanayo eyishumi nanye kimi kanye nokwehlukanisa okungabanga amakhulu ayishumi nanhlanu ezinyangeni ezimbili ezedlule sekuthi angibe ngohambile nginobunye busuku bothathu futhi ngifanele ngiphumule kancane noma angikwazi nje ukuhlala lapha konke ngihlala futhi ngikhulume nabantu kubukeka sengathi kumile ngumbono niyabo ngingakho ngikhathele aniqonde ukuthi ngidlula kuphi kodwa ngifanele ngisebenze ilanga lizishona maduze futhi ngeke kusaba khona ukukhanya kuzoba mnyama ngaleyo nkathi bathi ubukhomanisi buzohamba bungamela umhlaba ungakukholwa lokho ubukhomanisi abuzokwenza lutho ngibonisa indawo eyodwa ibhayibhelini lapho ubukhomanisi buyoke bungamele khona ibhayibheli lithi uRoma buzongamela hayi ubukhomanisi buka umbono kaDaniel niyabo hayi ubukhomanisi kungunodoli osezandleni zikaNkulunkulu uNkulunkulu ukubhubhisa uBuroma. Kodwa uBuroma wesabe lokho, hayi ubukhomanisi yakulutho, abulingani nalutho. Kuphela ngizwa ngeRayishiya bonke ubukhomanisi, ngike ngaba lapho ngabona abanye abantu abahle kunabo bonke engake ngababona empilweni yami. Kunephesenti elilodwa kuphela layo yonke iRayishiya ingamakhomanisi, okudingwa yiRayishiya. Babubonile ubuthakathaka bebandla elikatolika ngendlela abenze ngayo, futhi abenzanga lutho, futhi bakhipha yonke imali ezweni, futhi baphenduka ikhomanisi. Kunjalo impela bekufanele baphakamise lelo zinga. IRayishiya idinga imvuselelo, ngenkathi lowo mfanyana evuswa kwabafileyo enhla lapho eFinland, ngama lapho namakhulu alawo masosha ngamakhomanisi, ngalokho kubingelela kobukhomanisi nezingembezi zehla ezihlathini zawo. Lapho lokho kwadabula izwe lonke bathi siyokwamukela uNkulunkulu ongavusi abafileyo. Yebo mnumzane, impela bafuna badinga imvuselelo. Esikudingayo kukodwa uNkulunkulu udinga umuntu oyedwa kuphela angakwazi kuphelela ekulawuleni kwakhe. Yilokho kuphela kudingayo fowethu. UKristu ulapha kulobu busuku, ungakwesabi. NguKristu lapho udlula kulo mugqa, khumbula nje lokhu ukuthi nguKristu. Ngizomisa ibandla futhi ngibakhulekele. Ngizoba nabafowethu abangabefundisi lapha abakholela ukuphulukiseni ngokaNkulunkulu behle. Izikhathi eziningi abantu umfundisi uzongena edolobheni futhi mhlawumbe unokuhlakanipha impela kokukholwa, futhi uzokhuluma konke yedwa nakho konke ukukhulekela abagulayo, ngishone kuphaphathiza abantu. Khona-ke kwenzekani na? Khona-ke lapho umvangeli sihambile, umelusi bandla ubukeka sengathi uhlezi ohlwini olungemuva futhi ubengelutho. Emva kwakho konke, lowo ngumelusi wakho wezimvu, leyo yindoda ekulethe kwaze kwaba la, thembela kuye. Futhi ngifuna nazi nonke, anidingi kulinda kuze kufike izipho ezikhethekile. Uma unesidingo sezinto zikamoya, thintana nomelusi wakho, nguye owakuhola ngokuphepha kuze kube la, uzokuthatha akuqhubeze kunjalo. Inceku kaNkulunkulu. Futhi ngifuna nazi ngobunye ubusuku ngema emgqeni lapho abelusi abangaba ngamashumi amathathu noma amashumi amane, ngase ngaxhumela ngakolunye uhlangothi lomugqa, futhi ngacosha abantu kanjalo, futhi elikhulu, iphesenti elikhulu kuna wonke labo laphulukiswa ngaphambi kokuba lize lifike lapho engangimi khona. Labo belusi abagcwaliswe ngomoya ongcwele bebeka izandla zabo phezulu, lawo kwakungamamethodist, amabhaptisti namapentekostali, labo bonke kanye kanye babekholwa, babenomoya ongcwele, futhi babekukholwa kunjalo, futhi babenza umsebenzi wenziwe. Yiqiniso lelo. Futhi ningakwesabi lokhu kuhlukanisa okufihlakeleyo, uNkulunkulu wakwethembisa. Nalobu busuku obuncane obumbalwa, niyakukholwa na? Ibani nokukholwa kuNkulunkulu. Asikhuleke manje njengoba sikhothamisa amakhanda ethu. Manje silungiselele ukuvala emizuzwini engamashumi amabili kuya kwengamashumi amathathu ezayo, sizobe sesivalelisana. Futhi uma ngibuya ngonyaka ozayo, kukhona abanye bethu abangeke babe lapha, niyakwazi lokho. Uma ngingahle ngingabibikho, ngisho lapha mina uGobo, ungase ungabibikho lapha, lona kuzoba umhlangano wethu wokugcina kulo mhlaba. Khona-ke sifanele sibonane, futhi lokho kuzoba sekwahlulelweni noma isihlalo sokwahlulela sikaKristu, kuphakathi kokuthi zobumile lapho ulungisisiwe noma ungalungisisiwe. Kuyoba sekuleithi kakhulu ngaleso sikhathi, ngeke wenze lutho ngakho. Futhi uyazi, futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ngebhayibheli lakhe lapha ufakazisile kaninginingi ukuthi ubukhona bakhe bulapha. Awuyena yini umKristu na? Angizokukucela khuphukela kunoma yiliphi i-altare. Ngizokubuza umbuzo nje, ngifuna ungiphendule ngokusuka enhliziyweni yakho. Uma ungeyena umKristu futhi ufuna ngikukhulekele ukuba ube ngumKristu, ungasiphakamisa nje isandla sakho ngenkathi wonke umuntu elokhu egobisa ekhanda na? Uthi ngikhulekele futhi Branham, anginjalo. UNkulunkulu akubusise nenekazi. Abanye, UNkulunkulu akubusise. Omunye na ethi, UNkulunkulu akubusise nenekazi. Futhi UNkulunkulu akubusise mfowethu, UNkulunkulu akubusise ngapha, UNkulunkulu akubusise mnumzane, UNkulunkulu akubusise nsizwa, UNkulunkulu akubusise. Angisuye umKristu, ngifuna kuba ngomKristu, ngiphakamise isandla sami, UNkulunkulu akubusise emuva lapho mnumzane. Manje khumbulani, bengingeke ngiwubuze lo mbuzo kuba bekungakabi ngomoya ongcwele vele ongishayile. Ingakho ngi qale ngomlayezo, niliqaphelile iphimbo lehlukile ngenkathi ngigeza izinyawo zalowo wesifazane noma ngigeza izinyawo zikaJesu wesifazane na? Lokho kukhanya kundize kohlela ngqo phezu kwami, kumi khona lapha phambi kwami manje. Niyabo, ingaleso sizathi ungenza njengoba engitshela. Batshele ukuthi baphakamise izandla zabo. UNkulunkulu akubusise, UNkulunkulu akubusise mfowethu, UNkulunkulu akubusise. Yebo, ngiyasibona isandla sakho. Omunye umuntu na? UNkulunkulu akubusise. Yebo, nomusa kimi UNkulunkulu. Ngingi ngifuna ukusindiswa uNkulunkulu akubusise nenegazi ngifuna ukwenza ngifuna ukusindiswa futhi ngenzele uJesu inkonzo iIsrayeli ithela ukungcola phezu kwakhe futhi ukungcola kwezwe bahambiza ngomgcini ongcwele bababiza ngesigetshane sabantu abahlanyayo ngifuna ukuthatha ukuma kwami futhi ngempilo yami ukuthi ngizophila ngingcwele ebukhoneni balelizwe ngifuna ukugeza ukungcola izinyaweni zakhe ukugxeka abakunikeza ibandla lakhe elingcwele ngifuna ukugeza ukungcola izinyaweni zakhe ngezingimbe zezami zokuphenduka uNkulunkulu akubusise ndodana uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise nenekazi kuhle lokho ngibona inqwaba yabantu abamhlophe bephakamisa izandla zabo uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise busiswa kuyamangalisa lokho kholwa nje konke kuyenzeka kwabakholwayo yiba nokukholwa nje kulungile baba wasezulwini wazibona lezo zinyembezi njengenceku yakho ngiyababiza laba bantu abayigugu abanye babongeke ngiphinde ngibabone kodwa uNkulunkulu bephule yonke imithetho yesayense ngalesi sikhathi baphakamisa izandla sabo manje ngokwesayense izandla zethu zifanele zilengele phansi amandla adonsela phansi azibambele emhlabeni kodwa kukhombisa ukuthi banomoya kubo okwazi ukwenza izinqumo futhi baphakamisela izandla zabo kumdali wabo bebonisa ukuthi umoya ongaphakathi kubo futhi kukhona oyedwa ongaphandle okhuluma nabo futhi baphendula kulowo moya ngumoya ongcwele futhi Jesu ngifuna ukucaphuna amazwi akho kodlula amazulu nomhlaba kodwa angeke ushile kubhalweni kweBhayibheli libusisiwe kuJohane ongcwele isihlano amashumi amabili nane lowo ozwa amazwi ami futhi ngisanda kucaphuna iBhayibheli lakho kulobu busuku ozwa amazwi ami akhole ngokuyithumileyo unokuphila kuphakade futhi ngeke eze kwahlulelweni kodwa wedlulile kufeni wangena ekuphileni wakwethembisa Nkosi baphakamisa izandla zabo baya kukholwa bakholwa kulowo owakuthumayo bemukela izwi futhi ngiyababiza futhi Satani angeke esabanga kubo ngibabizela ivangeli futhi uJesu ubanika ubaba wakhe kube izipho zothando futhi akekho ongazihlwitha esandleni sikababa wami bangabakho Nkosi ngiyabakholwa ukuthi bazongena ebandleni lobuKristu ndawondawo ibandla elihle levangeli eligcwele futhi babhaphathizwe ngobhaphathizo womKristu futhi bemukele umoya ongcwele futhi lapho inkungu yokufa iqala kuntanta ebusweni babo ngokunyekwa lokubuza lapho inhliziyo yabo ima umkhumbi omdala wasesiyo yoni uya kufika ugibelisa umgibeli wawo ubabeke ngaleya kokuphepha siphe khona Nkosi ngiyakukholwa ngethemba egameni lika Jesu amen ngiyamkholwa niyamkholwa na manje ngamunye ophakamisa izandla zakho manje ngiyakholele kwenzeni ukubizela yalitshale impela ngiyakholwa kodwa okwangempela lokho akusikho okwabapostoli iBhayibheli lathi bonke abakholwayo babhaphathizwa niyabo imihlangano yomkhuleko ibe impela siqale ukwenza ukubizela yalitshale senyuka futhi sikhuleka ngezinsuku zamaMethodist ibandla lasekuqaleni eNgilandi ngenkathi behlela usonto esikole nokwingili kunye kodwa lokho kulungile ngiyakho lelwa kumaKristu ezanga siyalitshare kuleka ninazoni nokunye kodwa njengamanje niyabo alikho igumbi izinsimbi nakho konke lapha kodwa ngikhole ukuthi ubuqonde lokho futhi uma ubungakuqondile bekungeke kukusize noma ikanjani niyabo kodwa uma ubukuqondile usudlulile kufeni wangena ekuphileni impela lokho akusho kunjalo ubukuqondile kukhona izandla ezingamashumi amathathu noma amashumi amane manje niyababona laba belusi lapha na bangabazalwane benu hamba uye ndini labo futhi ubabathizwe futhi makuthi babuze ngokuthi kanjani wemukela umoya ongcwele bazokuyala ukuthi ukwenze kanjani
now when we pray for you I want to be sure that the spirit of God
manje uma sinikhulekela ngifuna ukuqiniseka ukuthi umoya kaNkulunkulu phezu kwethu kulungile ngifuna ukunibuza uyakholwa na liyasibona lesi sithombe lapha ya leyonsika yomlilo sesithombeni na usibonile manje ngikubonile lokho kusukela ngitsengumfanyana konke kuphansi kuma record isikhathi sokuqala sake sathathwa iphephandaba laseCanada lakuqukathe eminyakeni engamashumi amathathu nanye edlule kuso sonke isifundazwe saseCanada zonke izifundazwe kwezombusazwe umbuso waseCanada wathi ukukhanya okuyimfihlakalo kubonakala phezu komfundisi ngenkathi ebhapathiza emfuleni. Lokho kwakungo-1930 phansi ku-Spring Street, Jeffersonville, Indiana, ngenkathi icishe abantu abayizinkulungwane eziyishumi babemi lapho ngangibhapathiza umuntu wami weshumi nesikhombisa. Ngathi baba wasezulwini futhi ngangingumshumayeli osemncane wamabhaptisti, ngase ngithi baba wasezulwini ngingambhapathiza ngamanzi kuphela enhlanganyelweni yaleli bandla, kodwa ngiyakhuleka ukuthi uzombhapathiza ngomoya ongcwele. Ngakusho lokho kukhona kwathi bheka phezulu, futhi ngakuzwa okwesithathu kwathi bheka phezulu. Ngase ngiphenduka futhi ngabuka, futhi kwazamazama kubhongo kukhulu phezu kwesixuku, futhi nakho kufika lokho kukhanya kuzigaya kwehla futhi kwama phezu kwami ngqo lapho ngangimi khona. Nephimbo lavela kukho lathi, njengoJohane umbhaphathizi wathunyela ukwandulela ukufika kokuqala kukaKristu, umlayezo wakho uyokwandulela ukufika kwesibili. Kubukeni namhlanje imvuselelo yaqala emva kwalokho, futhi emhlabeni yahamba iPentecostali, imvuselelo kamoya ongcwele. Manje amaLuthela, amaBaptist, iPresbyterian, namaKatolika nabo bonke bemukela umoya ongcwele yonke indawo. Lebandla lilungiselela ukungena umlayezo uzayo ekupheleni. Niyabo nakho la ukhona. Manje sonke siyazi manje ukuthi ingelosi yesivumelwano leyo nsika yomlilo yayingelosi yesivumelwano okwakunguKristu. Niyakukholwa lokho na? Abazalwane benu bazokukholwa lokho, abefundisi impela. Yabo, waye uMose walishiya eGibhithe ethi ihlazo likaKristu liyingcebo enkulu kuneyaseGibhithe. Yabo, kwakumanje lowo kwakunguKristu kuleyo nsika yomlilo ngenkathi ehlala phansi entabeni. Manje ngenkathi efika lapha emhlabeni wathi, ngavela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu. Ngabe kunjalo na? Futhi emva kokufa kwakhe, ukumbelwa nokuvuka, emva kokwenyuka kwakhe, uSawulu kamuva wabizwa ngokuthi uPawulu, wayesendleleni eDamaseko ukuze yabopha abantu ababekule ndlela, futhi khona ngoma phakathi nosuku leyo nsika yomlilo enkulu yabonakala phambi kwakhe futhi yamshaya yamlahla phansi, yasekhipha amehlo akhe. Nephimbo lathi, manje akekho wake wabona insika yomlilo ngaphandle kwakhe. Iyakholwa ukuthi omegi balandela inkanyezi na? Akukho mbeki owayibona nanoma yini ebuka amazulu ngokuphelele. Abazange bayibone ngoba babengayibekile. Niyabo, uvele nje abonakale kulabo abathandayo. Manje uSawule washaywa walahlwa phansi, abayibonanga insika yomlilo kodwa yayingeyangempela kuSawulu, wayaze yakhipha amehlo akhe. Nephimbo livela kuyo lathi, Sawule, Sawule, ungizingelelani na? Wathi, ungubani na? Ingubani le nsika yomlilo na? Wathi, nginguJesu, ngivela kuNkulunkulu, ngiya kuNkulunkulu. Manje yena konke lokhu uNkulunkulu eyikho wakuthululela kuKristu, wayengukugcwala kuNkulunkulu ngokomzimba, futhi konke uKristu eyikho wakuthululela ebandleni lakhe. Ngalelo soko niyakwazi ukuthi mina ngikubaba, ubaba ukimi, mina ngikini, nani nikimi. Niyabo, uNkulunkulu kwakunguNkulunkulu ngaphezu kwethu, uNkulunkulu enathi, uNkulunkulu kithi. Niyabona ukuthi ngiqonda ukuthini na? Nakho lapho kukhona uNkulunkulu ofanayo. Manje uma lokho kukhanya kungenzi imisebenzi efanayo okwayenza ngenkathi kusendedaneni kaNkulunkulu, khona ke akusikho okufanayo, akusikho. Kodwa uma kwenza imisebenzi efanayo, njengoba nje ngishilo, uma ubungakhipha konke ukuphila esihlahleni samaphula, konke nokuncinyana kokuphila, futhi udlulise ukuphila kwezihlahla samapheya esihlahleni samaphula, bekuyoveza amapheya. Niyabo, ngoba ukuphila kukuzo. Yilokho esikuvezayo isithelo esisekuphileni kusobala, futhi lokho kuyinto efanayo lapha. Uma ubeka ukuphila kukaKristu futhi ukhiphe ukuphila kwesoni, kufanele sife kuqala, bese kuthi lapho ukuphila kukaKristu kungena kuso, khona ke siyoveza ukuphila kukaKristu, ngoba yilokho okuphila kuso. Yabo, okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uya kuyenza, ngoba ukuphila kwakhe kukuye. Manje abazalwane benu, abelusi benu, bangase bangakwazi ukuprofetha nokubikezela izinto, ngoba abaprofethi bazalwa bengabaprofethi. Kunesiphiwo sokuprofetha ebandleni, kodwa abaprofethi bazalwa bengabaprofethi njalo. Niyabo, iphimbo lesiprofetho emihlanganweni, isiphiwo sesiprofetho kufanele sahlulelwe. Kodwa qaphela manje, kodwa kukhona kungaphezwe, kukhona abapostoli, abaprofethi, abeluzi, abafundisi, abavangeli. Niyabo, wonke lawo amahhovisi nalaba bafowethu, angiyena umfundisi noma umshumayeli. Niyabo, ngoba angikwazi kubamba ihhovisi labo, abakwazi kubamba elami, kodwa uNkulunkulu umisile ebandleni. lamadoda angamadoda kaNkulunkulu nawo anelungelo lokukhulekela noma ubani ngokufanayo nje futhi ngilapha kuphela yebo zonke siyafana ngakho abafowethu abangamandiya bazokuthola zonke siyadoba sinjalo futhi kukhona nje eziningi kakhulu izinhlanzi kuleli chibi okufanele zibanjwe futhi yilokho kuphela umbuso kaNkulunkulu ufana nomuntu owathatha inetha futhi wahamba waphonswa inetha wayikhipha wayinamaxoxo izibankwa izimbungulu izinyoka nezinhlanzi awu zaziyizinhlanzi kwasekuqaleni ayengamaxoxo kwasekuqaleni isikhashana nje namaxoxo azogxuma abuyele emanzini nezinyoka ziyogijima zibuyele emuva izicabucabu zamanzi zizohlehla nesikhuphashi sizogijimela ngaphansi kokuthile kodwa inhlanzi ingeyinkosi manje laba bazalane badoba ngenethi ezingcikeni ezehlukene zechibi likhulu likaNkulunkulu manje ngikhuphukela lapha kuleli dolobha lincane ukuzoluka inetha lami nelenu ukuze sifinyelele kude le ukusuka ekhoneni elilodwa noma umphakathi owodwa sifinyelele kude le futhi sidonse wonke amanetha ethu ahlanganiswe aniboni na singabazalwane singase singavumelani uma ngiza ngibuza umfowethu uBhayisikali lapha ngesayensi yezenkolo ethile ubeyo singase singavumelani futhi angikaze ngihlangane nendoda ekahle empilweni yami niyabo singase singavumelani kodwa abantwana bami emuva lapho ngilabantwana abathathu ekhaya ngiyahamba ngiyolanda uice cream kufanele ngitshole izinhlobo ezintathu ezahlukene umunye ufuna ivanilla umunye ufuna amathi ngitshole kanti omunye ufuna ushokolade awu lapho ngiza noice cream kubukeka sengathi uthi ngolo sasana kodwa pheka konke uice cream ukunambitheka akubalwa nakho la sikhona mfowethu uDumo unjalo sonke sidla uice cream ngaboya munye sonke siphaphathizwe emzimbeni ofanayo futhi indlela esingahlala ngayo lapha kulobu busuku uthi ngolwe inkosazana luyizivumelwano uNkulunkulu uNkulunkulu ezinhlobo nhlobo awukukholwa lokho na uNkulunkulu kanakho konke njengo CS neRobark Harmony House qhabo mnumzane uNkulunkulu uNkulunkulu ezinhlobo nhlobo wenza izintaba ezinkulu wenza izintaba ezincane wenza izingodule wenza izilwandle wenza amadoda amancane amadoda amakhulu wenza izimbali ezimhlophe imbali eminyama izimbali ezilihlaza kwezibhakabhaka izimbali ezipinki uNkulunkulu ezinhlobo nhlobo futhi yileyo ndlela akufuna ngayo kodwa imanje ukuthi wani uma imbali emhlophe ingena nembali ebomvu bese ithi he angeke ngibe sesixhekeni sezimbali zikaNkulunkulu haa ngabo mnumzane ngoba nginjalo awuyona imbali ebomvu qhabo zivele zixubaniselwe inkosi amen yileyo ndlela isenza ngayo sihlanganisele inkosi kunjalo manje umoya ongcwele ulapha futhi uJesu wathi uma ngingenza imisebenzi kaBaba wami kholeke ningangikholwa ngabe kunjalo na abakwazanga ukumkholwa engumuntu enguNkulunkulu bangavele babone nje ukuthi lokho kungaba noma yini bathi uzenza ulingane noNkulunkulu uyindodana kaNkulunkulu manje siyazi ukuthi uJesu wayeyindodana wathi indodana ingenze lutho ngokwayo kuphela lokho ebone uyise ekwenza uThomas wathi sibonise ubaba futhi kusanele wathi sengihlale isikhathi eside nani awungazi mina na ongibonile mina umbonile ubaba kumina wenza imisebenzi kubaba wami ohlala kimi uNkulunkulu ngumoya uJesu wayengumuntu wayeyithabenakele uNkulunkulu ayehlala kulo niyabo manje wayenomoya ongena kulinganiswa njengawo wonke lawo manzi phandle lapho olwandle lokho kwakuyilokho kwakukuye kodwa kithi okugcwele isipuni nje kukho sinakho ngesilinganiso kodwa kumbula amakhemikali afanayo akulo lonke ulwandle asesipunini hayi kakhulu kukho kodwa uhlobo olufanayo amen niyabo kunjalo ingakho wathi ukholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina nayo yokuyenza manje ke kathi ekhombisa isibonakaliso sakhe sobumesiya lokho kwakungokwabanye wayengumfundisi nakho labe khona nazi izinto ezahlukene bonke akwenzile lapha kumelwe ebandleni lakhe ulapha ukuzokusiza futhi selapha sishumele izwi senza konke singakwenza ukukusiza manje uma ngikhuluma iqiniso uNkulunkulu ubophezelekile eqinisweni lakhe ngabe kunjalo na manje ngaphambi kokuba senyukele lapha futhi niyazi abelusi benu niyazi bangabafundisi niyazi bangamadoda namandla kaNkulunkulu ezwini futhi manje ukuze uNkulunkulu akhulume noma ngikhuluma iqiniso noma cha bangaki phakathi lapha manje ogulayo na phakamisani izandla zenu ngaphambi kokuba sikhuleke vele uphakamise isandla sakho uthi ngiyagula ngifuna ukukhulekele kulungile manje kukhona zonke izinhlobo zezandla kusobala bengingeke ngazi ukuthi bekuyisiphi manje ake sikhuleke nje ezinhlizweni zethu manje iBhayibheli lasho ukuthi Jesu Kristu ngumpristi omkhulu nokuzwelana nobuthakathaka bethu uma lokho kunjalo thana amen njengamanje ungumpristi omkhulu futhi uma umthintile namaHebheru Peru ishumi nantatu sisha kalumbiri ati ungu yezu na namutana pagate wa yezu kwenza ngukufanayo niyabo usasimweni sika moya ongwele kulege uma uchinte ngubo yake njiongoba kwenza loo sifazane ngemizo yubu chaka chaka bako kulege uzo pendula ngongoba nanti ngenye yebanze lake na mpapa fundisi nezitolo ni mikutu niyabo futi ubone nje ukuthi akusiye unkulunkulu yini mabazi abantu pakati lapha ukuthi unkulunkulu unkulunkulu futhi ohlala enguyezu lelamuhla naphakade.
Let's pray quietly each one for our infirmities.
Manje asikhuleke ngokuthula ngamunye ngenxa yobuthakathaka bethu makuthi wonke umuntu ngendlela yakho ukhuleke. Kholwa nje uthi Nkulunkulu yiba nomusa mangithinte ingubo yakho baba ngiyazivuma izono zami nginephutha futhi Nkosi Nkulunkulu uma uzovela uvumele nani bantu emuva lapho enisanda kumamukela nje nithi Nkosi lo muntu ubazi ngempela ukuthi kukhona izono lapha noma ubengeke abize kanjalo ngase ngiziphakamisile izandla zami angikaze ngiyibone into efana nalena yenziwe ngimuzwile khulumanga lowo mhlangano wobufakazi uma ngingakubona kwenziwa ngizoqala umhlangano obufakazi futhi ukuthi ngikubonile kwenziwa ngoba bathi wawufana manje khuleka futhi uthi baba ngivumele ngithinte ingubo yakho ngegama lika Jesu amen. Manje buka ngapha khona asihambe nje ngezigaba ukuze ngivele ngizahlukanisele esigabeni. Manje kholwane ngenhliziyo yenu yonke manje makuthi umoya ongcwele ngesizotha manje wonke umuntu enenhlonipho futhi ethule njengoba ungaba njalo futhi ungenzi nje bheka ngibheke kodwa ungathi uPetro noJohane bedlule esangweni bathi sibheke lokho kwakusho ukuthi nakalokho ababekusho wathi isiliva negolide anginalo enginakho ngizokunika khona manje uma bengingaphulukisa noma ubani kini bengizoza ngikwenze niyakwazi lokho ngikholwa ukuthi niyakukholwa lokho uma bengingakwenza kodwa angikwazi akekho omunye ongakwenza ngisho noNkulunkulu angeke akwenze usevele ukwenzile into kuphela uyanazisa ukuthi ulapha ukuqinisekisa lokho akushilo kwakuqinisile bangaki okuqondayo lokho na ukuthi ubukhona bakhe buqinisekisa lokho bheka lapha ngani bekungaba kukhulu kangakanani ukubona umuntu lapha ya ongakaze umbone empilweni yakho futhi bembule impilo yabo noma into ethize kubo efanana leyo lapho kuyoba ngisho nokubeka izandla nje phezulu kwabagulayo futhi ubabone besinda na kuyisimangaliso esingakaze sibe naso ebandleni iminyaka ezinkulungwane ezimbili kodwa kwathenjiswa ngesikhathi sokudlwa futhi nakho la sikhona
not to the formal church but to the elected church Abraham seed only I believe
hayi ebandleni eligcina umthetho ngamehlo kodwa ebandleni elikhethiwe inzalo ka-Abrahama kuphela manje kholwane.
If anybody don't believe it's God, come up here and take my place.
Uma noma ngubani engakholwa ukuthi nguNkulunkulu yenyukela lapha futhi uthathe indawo yami yiba nokukholwa.
She's a little pretty little girl sitting right here looking at me.
Kunentombazanyana enhle encane ehlezi khona lapha engibukayo nencane intombazane encane ngumdiya kukhona ukungalungile ngawe dadewethu futhi phansi enhlizweni yakho encane yobuntwana ushaye into ethize ngifuna ukukubuza ukuthi ize dadewethu uzwe umuzwa omnandi wangempela eduze kwakho lapho nje ngikhulumile akubanga njalo na lokho kuganya kwehlala phezu kwakho ngo uhlushwa utwayi olungasoki kunjalo akunjalo na.
It's going to leave you now.
Uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho luzokushiya manje niyabo ukukhola kwakho kwenza lokho.
Honey, did you have a prayer card? You had one.
Thandwa ubunalo ikadi lomkhuleko na ubunalo ngeke udinge kulisebenzise manje ngibheke phansi ngicabanga ukuthi ngibone oyedwa bekukhona ukuthile esandleni sakhe yiba lenhlonipho nje.
Here. White woman. Sitting way back there looking at me.
Lapha owesifazana omhlophe ehlezi le emuva lapho engibuka uhlushwa ukuthile okungalungile empinjeni nasesifubeni sakhe. Nkulunkulu ungamvumeli ukuba akugetshe.
Miss Alexandra.
Baba wasezulwini msize ngiyacela. Nkosazana Alexandra uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho?
You believe? Raise up your hand. All right.
uyakholwa na phakamisa isandla sakho kulungile lalela lalela lokho lapho ngiqala ukukhuluma ubucabanga ukuthi bekunguwe kodwa ubungenaso isiqiniseko kunjalo kodwa ke wathi ukuba nokuphatheka kabi kwangempela wesaba lokho kukhanya kwasuka kuye kwabe sekubuya yabo kwathi ke sekwenzile ngibone phethe into ethize esandleni sakhe evele esigcotsheni futhi kwathi Alexandra
Your faith saves you. Amen.
Kulungile qhubeka ukukhola kwakho kuyakusindisa. Amen. Uyamkhola na lokho kuphela kumele ukwenze ukumcela futhi wamukele.
What about somebody in here?
Kuthiwani kumuntu mumbe phakathi lapha na lapha nansi indoda ethi kuba se eza phakathi kweminyaka yobudala kanye neminyaka emaphakathi nokuguga.
He's looking right at me. He's wondering in his heart. Iyangibuka
ngo iyazibuza enhlizweni yayo ngempela uma ngikhuluma kuyo wena uhlushwa uhlobo oluthile lwento ethile ebusweni bakho njengomuzwa ofayo futhi kwaqala ziphendlela noma ukuthize noma uhlobo oluthile lwento ethile oyenzile futhi awukwazi kulala ukukhathaza kabi kakhulu uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho manje kholwa futhi angeke kusakukhathaza umkakho enhlezi lapho ininikazi eliseduze kwakho ngo ligqoke ingubo enamachashazi ipolka kulixhuxhumisile njengokuthi belingazi nje ukuthi lenzeni kunjalo ngikwazi ininikazi ngiyakwazi na yangikhole ukuthi ngingumprofethi kankulunkulu na ingabe uzongemukela njengomprofethi wakhe na uma ngizokutshela futhi uyisihambi kimi osuka lapha kungukuthi wena uyikholwa ngoba kwenzeke kuye uma ungikhole ngenhliziyo yakho yonke futhi ngingakwembula ukuthi yini inkathazo yakho
or not. Now you're seriously sick.
Uzokwazi ukuthi kuyiqiniswa noma qhabo manje ugula kabi kabi inkathazo yenhliziyo uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho manje kholwa ngakho konke kukuwe futhi kuzokushiya.
Fear not, it is I. Be of a good courage.
Ningesabi yimina yibani nesibindi nali ninikaze lingumdiya lihlezi khona lapho lingibhekile liphakamise isandla salo ngasekhanda lalo lihlikihla ubuso balo likhathazwa inkathazo engalweni yalo Oh nkulunkulu kwangathile ngekugeje manje dadewethu ongumdiya ngikhuluma nawe nkosazana Jacobsini ngikhole ngenhliziyo yakho yonke lokho obukutsholile nakho la ukhona amen Uyakhola na manje uyakhola ukuthi lowo ngumoya ongcwele na phakamisa isandla sakho kholeke ebheka kholeke lelo gcobo luphezu kwami manje futhi ngikhole njengoba ngisho ukuthi ngikhuluma iqiniso futhi uNkulunkulu uyakuqinisekisa kuyiqiniso kholeke lowo moya ongcwele ofanayo kwelinye ihofisi kuphela ukulamadoda thina sonke manje sizosukuma phezulu lapha thina sonke esigcotshwe ngumoya ongcwele futhi makuthi wonke umuntu esakhiweni yadlule futhi sizokhuleka futhi sibeke izandla phezu kwenu futhi iBhayibheli lathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo balandele lokho yimi nawe ndawonye wena nabo ndawonye niyabo kholwa sizobeka izandla phezu kwakho futhi sikukhulekele njengoba udlula uma kulesi sakhiwo uthokoza nje futhi ujabule futhi ungalukothi ukudedele futhi uzophila manje uma ningikholwa ukuthi ngincike kaKristu yeqiniso ngikhulume kini ezwini likaNkulunkulu uNkulunkulu wahlile futhi waqinisekisa izwi likaNkulunkulu futhi ngikhuluma nginiphendule nginikhombisa ukuthi nguNkulunkulu futhi izwi likaNkulunkulu lithembisa lokhu kini nonke yini enye angayenza na lutho angeke akuphulukise ngoba usevele ukwenzile into kuphela onayo uyenze ukudlula khona lapha futhi ngobushesha nje lapho ungena emanzini futhi wabhapathizwa thana ngingumKristu ngoba ngiphendukile futhi ngibhapathiziwe lapho ufika lapha futhi izandla zibekwe phezu kwakho uthi ngiphulukisiwe ngoba uNkulunkulu wathi umkhuleko wokukholwa uya kumsindisa ogulayo ubeka ukume lapha vele uhambe uphume ngqo usuka ngaphansi lapha sengathi ubuhamba ngaphansi kweCalvary ukumemeza futhi udumisa uNkulunkulu sekuphelile uyakukholwa na amen uyamthanda nimthandi na amen kunomthombo ocwaliswe ngegazi elimunywe emithanjeni kaEmmanuel lapho izoni izicwila ngaphansi kwethandala kusuke lonke ibalala icala lazo lelo selifayo lajabula ukubona lowo mjombo ngosuku lwalo nami mangibe lapho nakuba ngenyanyeka njengalo ngigezwe kusuke zonke izono zami Selokhu kwathi ngokukholwa ngawubona lo mfudlana amanxeba akho agelezayo ahlinzeka uthando oluhlengayo beluyindikimba yami futhi liyoba yiyo ngize ngife bese ke kwelobukhosi iculo elimnandi kakhulu ngizocula amandla akhe okusindisa uma lolu olushoshazayo bandla ulwimi olungingizayo lulala luthule ethuneni.
I believe him.
Hallelujah! Ngiyakholwa. Oh, ukhona indawo emthonjeni yethu sonke.
Oh,
lapho sicwila kulowo mfundana ophulukisayo ngokukholwa obuthululwa phansi kuvela kuNkulunkulu ezulwini ethululela phezu kwabantu ebakhombisa ubukhona bakhe. Ulapha manje, uyanithanda, unithanda nonke. Bangakikini onamakhadi omkhuleko manje na. Phakamisa isandla sakho, labo abanamakhadi omkhuleko kuloluhlu lesi sigaba mabame ngasodongeni kulelo cala. Bonke abanamakhadi omkhuleko yimani ngale kulelo cala futhi bonke abanamakhadi omkhuleko kulesi sigaba yimani ngale kwiphakathi lezihlalo liphakathi lendawo futhi bathi nje sebefike ekugcineni udonse khona lapha emva kwabo bese kuthi ke athi nje onke amakhadi omkhuleko esebelile khona ke lesi sigaba asime kulelo cala futhi lesi sigaba esingenawo amakhadi omkhuleko ngena phakathi komunye nomunye umfo wethu Potters uzobamba imicrophone futhi aqondise.
Come here, my brethren. Thank you, Brother Eddie.
Futhi manje wozani lapha bazalwane bami ngiyabonga futhi Eddie. Singafika kuphi ngokungcono kunakho konke na phansi lapho na ngiyazibuza kulungile yikhona kungahle kube nabanye babo abakhubazekile ngikutshela esizokwenza sizokwehla lapho asehlele phansi ngqo yilokho esingakwenza njengamanje kulungile wozani nje yehlani ngqo khona lapha phansi ngamunye wenu bazalwane vele ume lapho. Ngamangalizi yini na bangaki abakholelwa ukuthi uzophila saka na amen kumangalisa kanjani kuyamangaliza uNkulunkulu anibosise ake sivala amehlo ethu manje njengoba sihlukane ngithemba kuphinde ngilibone futhi ngize ngilibone ngizobe nginikhulekela ningikhulekele nizokwenza na angisoze ngakhohlwa iPort Albany into kuphela ngifisa ukuba nje ngabe bengine sikhathi esengeziwe sokuhlala nginithanda ngothando olungapheli luka Kristu njalo noma ngasiphi isikhathi lapho ngingaba usizo kini ubusuku abuyi kuba bude kakhulu futhi imvula ngeke ine ngamandla kakhulu ngibizeli ngizonekhulekela nganoma yisiphi isikhathi noma yini ngingayenza ukuze ngibe usizo kini size sibonane futhi. Belusi lihamisheni nje oh kumangalisa kanjani kumnandi kanjani ukuthi abazalane bahlalisane ndawonye ngobunye njengamafutha okugcoba anenani elikhulu esilevini sika Aaron ehlela emiphethweni yengubo yakhe.
God bless you.
Ngiyakuzonda kunishiya uNkulunkulu anibusise masiphinde silicule nizokwenza na.
We need.
uNkulunkulu akubusise mfowethu.